Simeon kusimile mizuzwana embalwa nje okwezwi lomkhuleko.
Our heavenly Father, as we approach that divine
Baba wethezulweni njengoba sisondela sihlalweni sakho sobuNkulunkulu somusa kulobu busuku, siyabonga ukuthi kukhona isihlalo sobukhosi somusa ngokuba kungaba yinto esabekayo kithi ukuze sihlalweni sobulungiswa.
But Christ has met all this.
Kodwa uKristu uhlangane nakho konke lokhu kulungiswa ngenxa yethu, futhi usibuyisele kubaba wethu, futhi siza manje ngomusa sincenga wena ukuba uqinise izwi lakho nathi kulobu busuku ngokuhlangana nathi lapho kulotshwe khona ukuthi lapho kubuthe nababili noma bathathu ngegama lami ngiyoba phakathi kwabo. Manje siyabonga ngalesi sithembiso, futhi siyazi ukuthi uyasigcina zonke izithembiso, futhi sicela wena ukuba ubusise labo abasendleleni ukuthi uzobakhuthaza benze umhlatshelo kulobu busuku bonke ukuba baphume, futhi kulobu obunemvula nobubi busuku bunomoya.
It shows their respects and love for
you. Ukukhombisa izinhlonipho zabo nothando ngawe. Manje sikhulekela ukuthi uzobusisa labo abagulayo nabadingayo kulobu busuku ukuthi bangaphulukiswa kunoma yisiphi isifo abanaso ngobukhona bakho. Busisa labo abangakwazi kulobu busuku, baphe isibusiso esingako ukuthi bazokuthanda futhi bazophendulela izinhliziyo zabo kuwe ngaphambi kokusuka kulesi sakhiwo. Siphe khona Nkosi. Busisa izinceku zakho, abefundisi bakho, abavangeli bakho, wonke olapha emhlanganweni nakwezinye izindawo, kwangathi umoya ongcwele ungaba sezimpilweni zethu ukuze abanye babone futhi bomele ukuba nawo. Siyacela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi, ngizozibeka phansi lezi umzuzwana nje.
In the scripture reading tonight, as we will get straight into the
ekufundeni kombhalo kulobu busuku njengoba sizongena ngqo emlayezweni ngenxa yokuba late kancane, utholakala evangelini likaLuka ongcwele isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amathathu nambili.
And they said one to another, did not our hearts burn within us?
Basebethi omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na?
And my text tonight is this.
Ndigimba yami kulobu busuku yilokhu, izindaba ezinkulu kunazo zonke ezisemqoka emlandweni, nendaba yami ingukuthi woza ukholwe bese uhamba.
I'm marveling at those great
ngiyamangala ngalezo ezinkulu ezigqamile izinsuku ezingamashumi amane ezikhazimulayo ukuthi Nkosi yethu yayisemhlabeni ibonakala kubafundi bayo nakwabanye emva kokuvuka kwayo. Ngike ngama izikhathi eziningi futhi ngacabanga ukuba ke ngangikade ngilapho futhi ngaphansi kwalokho kulindela okukhulu
ever bend in the road
ukuthi kanjani ukuthi lonke ijika emgwaqeni ungahle uhlangane naye ubuso nobuso Nkosi uJesu ovukileyo.
What a thrill it would have been.
Yeka kukhuxuma okwakungaba yikho ukuhlangana naye futhi wazi ukuthi lowo kwakunguye.
But then on the second thought,
kodwa manje ke emcabangweni wesibili walokho emva kokucabanga ukuthi kwakungaba ukuthokozisa kanjani ukuhlangana neNkosi njengoba kwenza labo bafo.
Cleopas and his friend on his road to Emmaus.
UCleopas nomngani wakhe besendleleni eya e-Emmaus futhi wakhuluma nabo usuku lonke futhi abazange bamqonde. Kwase kuthi ke ngalobu busuku ngenkathi ebahlanganisa ndawonye ngenkathi bewenza sengathi wayezohamba aqhubeke ngakubo abashiye. Aye wokela elincane noma indawo yezivakashi futhi bamcindezela ukuthi ufanele ahlale futhi ahlale nabo. Futhi babelokhu bemcindezela kwaze kwathi kugcineni wangena nabo. Usuku lonke bengazi ukuthi wayengubani, kwase kuthi ke ngenkathi bemtshola engapha noma ngaphakathi futhi bavala iminyango, wenza into eyayi ukubenza bazi ukuthi kwakunguye futhi emva kokukhuluma naye usuku lonke kulukunqu bemuzwa eshumayela eminyaka emithathu ayesemhlabeni kwase kuthi ke emva kokuvuka kwakhe bemuzwa eshumayela futhi abambonanga waze wenza into ethize njengoba nje ayenza ngaphambi kokubethelwa kwakhe khona ke babazi ukuthi lowo kwakunguye.
And now, isn't it a strange thing that it takes
futhi manje akusiyo yini into exakile ukuthi kuthatha into ethize ngasohlangothini lokungaphezu kwemvelo obusenza siqonde ukuthi nguye lokho kufundisa qobo lwakho ngeke kukwenze na?
He never commissioned his church then to go and teach.
Ngazange ayele ibandla lakhe ngalonkathi ukuba lihambe futhi lifundise izwi, wathi nishumayele ivangeli noma nibonakalise ivangeli.
And the gospel came not
nevangeli alifikanga ngezwi kuphela kodwa ngamandla langezibonakaliso zikamoya ongcwele kwasho uPaulu.
Now therefore
manje ngakho ke ivesi elilandelayo lithi kuMarko 16 lezi zibonakaliso ziyakubaphelekezela noma zilandele labo abakholwayo.
Then you see it takes the accompanying of
khona ke niyabo ukuthatha ukuphelekezela isibonakaliso sokuvuka kuqinisa izwi ukwenza uJesu aziwe ngokuyikho kubantu.
So it was a great time.
Ngakho kwakuyisikhathi esikhulu lezo zinsuku ezingamashumi amane ezikhazimulayo. Bengingathanda kanjani ukuba ngibe lapho, kodwa manje ke ngicabanga futhi ukuthi ngangiyodingeka ngibe yikholwa.
Because he did not appear to no one but his elected church.
Ngoba kabonakalanga kumuntu ngaphandle kwebandla lakhe elikhethiweyo, bonakala kuphela kwabakholwayo.
And as he was then he cannot change. Today he
futhi njengoba wayenjalo ngalonkathi angeguquke, namhlanje usabonakala kuphela ebandleni lakhe elikhethiweyo abakholwayo.
Now we find that there were many who taught of Messiah in those days.
Manje sithola ukuthi babebaningi ababefundisa ngomesiya ngalezo zinsuku, futhi babebaningi ababebheke umesiya ozayo, kodwa wayenebandla lakhethwa kanjalo naye kulobu busuku.
And that is the where I left off from last evening, the elected church.
Futhi lokho ye lapho ngishiye khona izolo kusehlwa ibandla likhethiwe, waseke ebonakala ebandleni lakhe likhethiweyo kuphela, bonke abanye abambonanga. Futhi kuba ube lapha namhlanje ubeyokwenza nje okufanayo njengoba enza ngalonkathi abonakale ekholweni likhethiwe, akabonakali neze kongakholwayo.
Why did not Jesus after his resurrection?
Kungani uJesu engakwenzanga emva kokuvuka kwakhe uma wayekhathalele kakhulu kuwo wonke umuntu azi ukuthi wayevukile kwabafileyo?
Then I wonder why he did not go up to
khona ke ngiyamangala ukuthi kungani engakhuphukelanga ukuba awu sithi uPilato noma kuHerod futhi athi kubo niyabonga lapha ke ubucabanga ukuthi ubungitholile ubungacabanganga na, kodwa nginitshelile ukuthi ngiyovuka ngosuku lwesithathu ngakho ngilapha ke.
Why did he not go to Caiaphas the high priest?
Noma kungani engayanga kuKhayifase umpriste omkhulu noma ayebandleni lomthetho ehlele sinagogeni futhi athi kubo manje nonke benilokhu nikholwa njalo ukuthi kuyofika uMesiya? NoDavide wathi umphefumulo wakhe awuyi kushiywa esogweni, kanjalo akayikuvuma ukuba ongcwele wakhe abone kubona. Ngakho ngilapha lowo enambethela ngesifikile esiphambanweni.
I am here in the resurrection to prove to you that I am the Messiah.
Ngilapha kuvukeni kufakazisa kini ukuthi ngingumesiya. Akakwenzanga ngani lokho na? Ngoba uma babengena kumkholwa ngekathi lapha kumuntu emhlabeni ngaphambi kokubethelwa kwakhe, babengeke bamkholwe kamuva. Futhi ngakho ke babeyothi kukhona okunye okwenzekile, wayengafanga ngakho konke, noma abafundi bakhe babenohlobo oluthile lokugqumisa okwambuyisela ekuphileni noma ukuthize kwakwenzekile. Ngakho wabonakala kuphela kulabo abamkholwayo futhi bamthanda futhi wakhethelwa ukumbona. Leyo yindlela efanayo ayokwenza ngayo namhlanje uma efanele afike namhlanje, futhi kungukuthi ufikile esimweni sikamoya. Futhi niyaqaphela ukuthi uzibonakalisa yena uqobo kuphela njengoba sishiyile izilubuso kubu-Abrahama akazange ehlele eqenjini likaLodi kodwa wabonakala eqenjini elikhethiweyo. Wafulathela ngomhlane wakhe ethende wayesethi uphi umkakho uSara na? Wathi ethendeni futhi washo ukuthi kwakuzokwenzekani futhi nokuthi babezoba naye kanjani lo mntwana. Nosara wahleka futhi wathi uhlekeleni uSara na? Nosara wazama ukukuphika. Futhi uJesu ngenkathi wathi njengoba kwenzeka emhleni kaLodi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Niyabo? Manje leyo ngelosi yayizange yehlele kuleso sigejane saseSodoma, yahlala kuphela nababizelwe ngaphandle nabakhethiweyo. Babe nezithunywa zabo namehlo abo ayephuphuthekile emnyangweni, kodwa iqembu elikhethiweyo labona uNkulunkulu ebonakaliswa enyameni.
On this great resurrection morning,
futhi lokhu kulokhu kuvuka kwasekuseni okukhulu babona uNkulunkulu ebonakaliswa enyameni. Ukufa akukwazanga kumbamba.
And he only came to his elected ones, not
futhi weza kuphela kwabakhethiweyo bakhe, hayi kwamanye amabandla hlobo, kokhethiweyo wakhe nje. Manje akayanga ngani ebandleni na? Wakwenza ngenkathi efika weza kwabakhe uqobo futhi abamemukelanga. Manje ufika ngesimo sikamoya ongcwele, hayi ebandleni kodwa ebandleni elikhethiwe. Futhi thina ibandla ngokumyisa kwabangakholwayo yithile sivumele ukuphila kwakhe kukhanye ngathi ukuze abanye bakholwe. Yithina uKristu ebandleni okhanyisa ubukhona bakhe ukuba kumenza abonakale kubo bonke. Ngakho-ke yena lapho ezikhanyisa phambili ngaphambili njalo ngezimpilo zamakholwa akhe akhethiweyo, labo abakhethelwe ukuphila kuphakade bamemukele. Wathi izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, umfokazi azisoze zamlandela, kodwa izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Wazibonakalisa yena uqobo ebandleni lakhe elibizelwe ngaphandle nelikhethiwe. Wenza into efanayo ebandleni namhlanje ukuba azibonakalise ngezidalwa zakhe thina, ibandla, ibandla elibizelwe ngaphandle. Umlayezo wethu ngakho-ke ngempela uyizindaba ezinkulu kunazo zonke ezisemqoka, zonke umlando oke wazazi, kube khona zonke izinhlobo zokuzenzisa nokunye nokunye. Kodwa umlayezo ibandla linawo uyizindaba ezinkulu kunazo zonke ezimqoka ezake zashaya izwe. Yebo mnumzane, sambela efile kodwa uvukile futhi uyaphila futhi wayefile ngenkathi simbela futhi manje uyaphila kuze kube phakade. Kungamaqiniso ngokweqiniso, akafile kodwa uphila kuze kube phakade. Umlayezo njepho, ukubaneka kunjepho. Ibandla belifanele ukuxuxuma, ibandla belifanele ngabe lishisa lokhu ezinhliziyweni zawo wonke umuntu abaxhumane naye. Akafile kodwa uyaphila. Kufanele kube yizihloko zezindaba ndawo zonke, kodwa abakukholwa. Yingaleso sizathu kungenzi izihloko zezindaba, kodwa ekholweni kwenze izihloko zezindaba enhliziyweni yekholwa. Lapho ekubona futhi eqonda kuyamchuchumisa ngaphezu kwakho konke obekungake kwenziwe, kuphosa izihloko zezindaba ezibaneka konke okunye kwezwe kufile. Ngokushesha nje lapho bebona ukuthi uyaphila futhi enebandla lakhe, kuchuchumisa kanjani pho ekholweni izihloko zezindaba ezinkulu kunazo zonke ebezingaba izihloko zezindaba. Kunjalo umlayezo wethu namhlanje, umlayezo wePhasika. Kodwa sivumele iPhasika libe usuku olulodwa onyakeni. Lelo iPhasika lethu, usuku olulodwa onyakeni yiPhasika. Zonke izinsuku onyakeni zibe zifanele zibe iPhasika. Nsuku zonke kufanele kube usuku oluchuchumisayo lovuko. Kodwa niyazi ukuthini baxubanisa umlayezo ephasika futhi bawuxubanise namakanda anemibala namabhengele enziwe ngezimbalo
new bonnets and rabbits
nezigqoko amabonnets ezintsha nonokwatsha futhi ngakho ke iphasika liyiqhinga elikhohlisayo nje
but to the believer that knows day by day they live in an Easter
kodwa ekholweni elaziyo usuku losuku baphile ephasikeni ngoba uvukile kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade ezinhliziyweni
making himself known to his church day by day
ezazisa ebandleni lakhe usuku losuku lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje uma uthi uyikholwa futhi lezo zibonakaliso zingakulandeli khona ke kuphakathi kokuthi ukhulume into ethile iphutha noma usho ukuthi usho into ethile iphutha
For Jesus said, "These signs shall follow."
Ngokuba uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakumlandela okholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhuluma ngezilimi ezintsha.
If they had been poisoned, drink a deadly thing, it would not harm them.
Uma babefakwe ushevu bakuze okubulalayo bekungeke kubalimaze. Uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Izibonakaliso zalolo hlobo zilandela ikholwa.
And that's who he appears to the believer.
Futhi lawo abonakala kuye ekholweni ngakho ke lezo zibonakaliso zilandela ikholwa.
Oh what a glorious thing.
Oh kuyinto enhle kakhulu kangakanani ebandleni lakhe emva kweminyaka engamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye cishe impela eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlula ukwazi ukuthi uyaphila.
We meet him on every bend of the road and every turn and every
Sithangana naye kuwo wonke amajika omgwaqo kuwo wonke amajika kuyo yonke indawo esiya kuyo sibone uJesu sibone ubukhona bakhe obuphilayo kugeleza njengokukhanya ukukhazimulayo kuvele ebandleni lakhe likhazimulayo likaNkulunkulu ophilayo sifanele sibonge kanjani ngalokho
The message was given at the tomb Come See
umlayezo wanikezwe ethuneni woza ubone hamba usho
First thing come and be convinced
Into yokuqala woza futhi weneliseke ezinsukwini zamanje abantu abafuni ukuza ukuzobona
Those who do come can't set
Labo abezayo abakwazi ukuhlala imizuzu eyishumi imizuzu emihlani ngezinye izikhathi uma uphambana nendlela yabo sebehambile woza ubone ingalunguzi ingaphakathi nje yima futhi ukubhekisise
Come and see and then go and tell
Woza ubone bese ke hamba futhi usho lokho ke akutshela abesifazane ngalokho kusethuleni woza ubone lapho elale khona kodwa akasekho lapha
Then go tell his disciples that I'll meet you
Hambani ke nitshele abafundi bakhe ukuthi ngiyohlangana nani ngale Galile
Go tell who his bewildered disciples
Hambani nitshele ubani na abafundi bakhe abadidekile babedidekile ngempela futhi babengazi ukuthi benzeni abaningi babo babebuyele emanethini abo ezinhlanzi babefuna ukubuyele kubambeni izinhlanzi babedidekile ngoba babengazi ukuthi yini ukuthi bazokwenza kanjani kuba bahlangabezane nezidingo Babethembele ngokoqobo ukuthi wayengumesiya futhi lapha wayefile futhi babengazi ukuthi benzeni manje.
But go tell this bewildered church.
Kodwa hambani nitshele lelibandla lididekile ukuthi ngiyaphila futhi ngiyohamba phambi kwabo.
Now meet them in
Futhi ngiyohlangana nabo eGalile njengoba ngethembise ukwenza.
That church Bewildered then is no
Lelo bandla elididekile ngalonkathi alilibi kakhulu kunoma ibandla linjalo namhlanje lisalokhu lididekile alikwazi ukucacisa imibhalo Ngeke laqonda ukuthi kungani lowo Mark 16 walotshwe ebhayibhelini futhi bona betideke kakhulu bathi wawungaphefumulelwe futhi batshele eminye imibhalo futhi bathi umoya ongcwele wasetshenziswa kolunye usuku futhi hhayi lolu suku bathola eminye imibhalo lapho izimangaliso zazizokwenziwa khona futhi bazitsho ukuthi zonke izinsuku zezimangaliso selwedlule Ukhuluma ngokudideka sebenga phezu kokudideka manje kunoma babe njalo ngaleyo nkathi kodwa into ethize njengoba babe njalo ngoba into yokuphela labo bafundi ababedingeka ibaduduze kwakuyisehlakalo esedlule. Nebandla namhlanje liyindaba enkulu ngaleyo ndlela ngisho nakumaphentekostali zama ukuze nelisa ngezenzo zesibili isine isehlakalo esithile esedlule. Kodwa lowo mlayezo kankulunkulu ophilayo usaphila nanamhlanje. Kungani udidekile na? Ngihamba phambi kwakho, ngifile, ngiyaphila. Uthi kuze kube phakade. Kodwa abadidekile badideka kakhulu baze bazame ukuhlela enye imfundiso egqamileyo entsha futhi akukude kuze kuthi leyo mfundiso egqamileyo entsha ifana njalo iba okwakuyimfundiso egqamileyo. Bathi le mvula yomuva nemvula yokuqala nemvula iphakathi nendawo nalokhu nalokho nokunye uhlobo oluthize lwenhlangano ihlelo futhi kwenzekani kuyona iyafa njengoba nje yonke inhlangano ifa. Kuthi baba badidekile awu manje asazi ukuthi sizokwenza njani, sifanele siqoqele ababantu ndawonye, sizifanele sizehlukanise naleli qembu noma kulelo qembu. Besadidekile nje bengazi ukuthi bazokwenze njani, abawazi umlayezo wePasika wangempela. Umlayezo wangempela wePasika wawungesikho ukuthi niyokwenza izinhlangano. Wawungukuthi ukuba nihambe futhi nishumayele evangeli libonakalisa amandla kamoya ongcwele futhi nimvumele athathe ibandla alifake ezandleni sakhe. Kodwa basalokhu bedidekile abazi ukuthi benzeni nokuthi kanjani. Nabantu bebefanele baqonde ukuthi ngazo zonke isikhathi kusukela phansi emlandweni ngicala noma yimuphi usiyazi wezenkolo noma yimuphi usomlando ukuba ake angitshele ukuthi lapho uNkulunkulu ake athatha khona inhlangano futhi yenza noma yini ngaphandle kokwenza iqembu labantu, inqubo eyenziwe ngumuntu, hhayi abantu phakathi lapho, kodwa yinqubo yenhlangano. Futhi ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu athi kumele angase imvuselelo, wathatha umuntu othile wasuka kwenye inhlangano ukuba aqale imvuselelo. Futhi ngaso sonke isikhathi yokuthi leyo ndoda ngenkathi emva kokuba isiyiqalile imvuselelo nabantu abasemva kwayo bayihlela, yafa khona lapho futhi ayiphindanga yavuka. Manje ngikhombise ikhasi lomlando nenombolo kwalapho okwake kwavuka khona inhlangano emva kokuba yake yahlelwa, yafela khona lapho. Baba ngabantwana abazalwa befile futhi lokho ngabantwana abafile abakudingayo ngokuthwansulwa kwevangeli ncamashi ukulibuyisela ekuphileni futhi. Manje kodwa njengoba kwakunjalo ngelo nkathi ngenkathi lezi zithunywa zivela ethuneni ngalokho kuza ukutshela laba abafundi ukuthi wayevukile kwabafileyo futhi wayephila phakathi kwabo futhi wayehamba phambi kwabo futhi uyohlangana nabo endaweni eqokiwe ethize, into enhle kanjepho okuyiyo namhlanje. UKristu wethu usahamba phambi kwethu ukhona indawo eqokiwe iyohlangana nawe emoyeni ngalokho kuza. Nebandla lisakukholwa elangempela, ibandla leqiniso likaNkulunkulu ophilayo, silindele lolo shintsho ukuba lufike lapho sibhekisise inqubo yebandla lakhe. Inzalo ka-Abrahama ikubuka njengoba yenza ku-Abrahama futhi sisalindile manje lowo mhlangano omkhulu emoyeni lapho esiyombona khona. Sibanje nalabo ababelindile emva kwethu bayovuka kwabafileyo futhi siyophiliswa ngesikashanyana ngokuphazima kwezo futhi sihlwitshwe kumhlangabeza emoyeni futhi sibe naye kuze kube phakade. Sisenayo indawo eqokiwe futhi sifanele sibambelele kulokhu futhi sikukholwe ngazo zonke izinhliziyo zethu. Kodwa bona ngalolo suku wayebathasathasa kakhulu, wahambisana nezinye izinto futhi bephonsa amanethe abo futhi bebuyela ekudobeni kwabo. Thina namhlanje siyinto efanayo ngokuthi wabambisana nokuningi kakhulu okwehlukile lokhu lokho nokunye, nezimfundiso ezigqamileyo eziningi kakhulu, namahlelo amaningi kakhulu, nezinhlangano eziningi kakhulu, nekhosi elikhulu. Futhi sifanele sibhekisise ngempela ukuthi hlobo luni le mhlangano esibambisana nalo, ngoba umphathi wesifunda uzosikhipha bese kuthi-ke uma sehlala emhlanganweni othize thize umelusi uzosikhipha. futhi uma i umbishophi uzokwenza ukuthile kithi noma ibandla liyosikhipha enhlanganweni wo futhi sibhizi kakhulu sibhekisisa amalunga ethu ukubona ukuthi wayi kwelinye ibandla noma sibe nanoma yini enye ukuba siyenze ngaphandle nje kweqembu lethu elincane simatasatasa kakhulu ngalokho kufana nje nokushintshanisa amalunga elinye nelinye futhi kufana nje nokuthatha izidumbu ezizodwa sisuka kwamanye amakhaza ezidumbu siye kwamanye ncamashi nje akwaziwa ukuthi ukuvuka sekwedlule futhi sesivele siyakujabulela kodwa nje kushintshaniswa izidumbu sisuka kwenye siye kwenye cishe ngendlela nje ukujika ngayo. Kulukhulu kubo ukuqonda ukuthi uKristu wethu uyaphila kafile kodwa uphila kuze kube phakade futhi unguye izolo namuhla naphakade. Kodwa simatasatasa kakhulu sihambisana nezinto eziningi kakhulu ezehlukene ibandla linokuningi kakhulu kuba likwenze futhi limatasatasa kakhulu ngalokhu nalokho asinazo isikhathi sokubheka kulezi zinto futhi uma sikuzo kuvela esithunyweni yizindaba njengoba babekholwa ngelo nkathi labo besifazane abayiziphukuphuku wayengaleya kunzima ukusho ukuthi yini bona bakha into ethize niyabo sibhizi kakhulu ngezinye izinto ungani ungathathi isikhathi esincane ukukufundisisa na watalapati pambi kwake futhi wozani sithethe indaba kusho uNkulunkulu nakuba ukungakholwa kwakho kunjengokubomvu tipu kuyoba mhlophe njengegwa noma kubomvu njengobubende kuyakuba mhlophe njengoboya bezimvu kodwa simatasatasa kakhulu sifanele sibone ukuthi akukho nomunye wobubili wethu ongabi ngowobuthathu nobuthathu wethu akabi ngokamunye kanjalo njalo sifanele nje siqiniseke ukuthi siyakubhekisisa lokho futhi okuyikho uKristu ephila ngazo zonke isikhathi ebandleni lakhe futhi sisi njengoba ngishilo sithwala sisuka emakhazeni ezidumbu siya emakhazeni ezidumbu futhi silapho-ke manje yileyo ndlela nje okwakungayo ngalo nkathi yileyo ndlela okungayo namhlanje into ethize into enefanayo abanye abantu benze ivangeli udwendwe lomngcwabo kunjalo baye esontweni futhi sengathi nje kwakuwudwendwe lomngcwabo abanye bakwenza kube ngokudlala kokujabula kunjalo abanye babo bakwenza nje kube ngokudlala kokujabula isikhathi esikhulu nje okuhamba futhi badlala isikejane somculo bagxume phansi naphezulu emsamo badanse yonke indawo emsamo noma ezansi esikaleni sezihlalo futhi bagijime bahlale phansi futhi bakhulume ngomakhelwane babo kunjalo abanye babo cabanga ukuthi bebefanele bame futhi bashaye indumiso nesivumo khona sompostoli esibizwa kanjalo ngifuna omunye umuntu ukungikhombisa into eyodwa ebhalwe lapho isivumo khona sompostoli. Ngiyakholelwa ebandleni elingcwele liRoma Katolika, ngikholelwa, ngiyakholelwa ekuhlanganyeleni nabangcwele, lokho ngokukhonza imimoya yabangasekho angikwenzi kodwa bamatasatasa kakhulu beqamba lezo zinto futhi bakwenza udwendwe lomngcwabo. Akusilo udwendwe lomngcwabo futhi kanjalo akusiwo umdlalo wokujabula kungumkhosi, inkosi noKristu lapho abakholwayo. Wozani nidle, inkosi yabiza, wozani nidle. Ningadla itafuleni likaJesu ngaso sonke isikhathi. Lowo owapha isixuku waphendula amanzi aba yiwayini. Lowo Jesu ofanayo uyaphila kulobu busuku. Kwelambile uyabiza manje, oh woza udle.
It's a feast and not
ngumkhosi futhi hayi umdlalo wokujabula futhi kanjalo akusilo udwendwe lomngcwabo.
Now, the message is he goes before us. Before us.
Manje umlayezo ungukuthi uhamba phambi kwethu. Phambi kwethu. Akekho ethibeni emva kwethu. Phambi kwethu. Enze indlela.
We are to follow. Not to look back to the tomb, but to look back.
Sifanele silandele hayi ukubheka emuva ethuneni kodwa ukubheka phambili indlela iholayo ngokuba ungumholi wethu sifanele simlandele singabheka emuva emathuneni.
Mary that morning well represented the bewildered.
Maria galoko kusa wayelimele kahle ibandla elididekile walimele kahle ngoba wayese semgudwini ofanayo elihlezi kuwo namhlanje.
What did she say?
Wathi ngekathi emuzwe kuluma Maria ini sifazane ulilelani na?
She said they have took away my Lord.
Wathi bayisusile inkosi yami futhi angazi ukuthi benzeni ngayo lokho ukuthi akube indlela ibandle imi ngayo namhlanje. Bayisusile inkosi yami futhi angazi ukuthi ngizoyithola phi. ngizame zonke izidlo zabo, ngizame yonke imibhaphathizo yabo yamanzi, ngizamile ama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian, ama-Pentecostal, ama-Katolika, nabo bonke futhi angimtholi.
If the scripture says he's the same yesterday, today, forever, he's shot.
Umambhalo uthi unguye izolo namuhla naphakade ukhona ndawo uma engafile khona ke uyaphila angeke aphile futhi afe ngesikhathi esifanayo.
So Mary well represented.
Ngakho Maria walimela kahle ibandla bayisusile inkosi yami futhi angazi ukuthi ukuthi benzeni ngayo. Ibandla liyacabanga namhlanje, oh, kwakukhona uKristu omkhulu womlando waphulukisa abagulayo, wayekwazi ukwahlulela imicabango yenhliziyo yabo, wayengukristu womlando. Wafika ezixukwini, wafika kuPetro, wayesethi kuPetro igama lakhe kwakungusimoni, wathi igama lakho ngusimoni, igama likayihlo kwakungujonase, oh, impela lowo kwakungu Jesu owenza lokho. Leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya ngokwemibhalo okwashiwo ngumprofethi. Akazange afundise le yonke into, kanjalo noPawulu. Ngenkathi uPawulu ekhushulelwe phambi kuka-Agripa wathi, ngishumayele kuphela lokho uMose nabaprofethi abathi kuyofezeka. Futhi kungani ningilahla wathi lapho ngishilo kuphela lokho uMose akusho okwashiwa abaprofethi ukuthi kuyofezeka na? Ngabe kuyinto exakile kuwe, oh Agripa, ukukholelwa ekuvukeni kwabafileyo? Ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo na? Kunjalo nanamhlanje. Manje kodwa uMaria wathi, awu, ngiyazi ngake ngamazi, kodwa wayekhale zinyembezi ngosizi ngoba wake wamazi, kodwa yena babenzile, babemthathile. Futhi kungaleyo ndlela namhlanje ngamunye wethu uzama ohlobweni oluthile lwesayensi yezenkolo yefilosofi ukuzama ukuhlohla phansi ngohlobo oluthize lwesayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo empinjeni womunye umuntu, futhi abatshele sikholwa yilokhu futhi sikholwa yilokho. Kodwa uJesu wathi, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Nebandla lathi bayithathile inkosi yami, benzani ngayo na? Nokho namhlanje abaningi ngenxa yokushoda nokunensa nokuncika kwebandla. Kukhona ukuthi indaba yamaJuda emuva lapho eyaxoxwa ukuthi bafika bayeba bayikhipha ethuneni ngesikhathi sasebusuku, basacabanga ukuthi kunjalo. Ngikholwa ukuthi kwakucishe kube amaphesenti angabeshumi esikhombisa amaprotestane ayengakholelwa ngisho nasekuvukeni ngokomzimba. Noma ukufika kwangempela, izibalo ziyakukhombisa bakuphika kalula abaningi babo, izinkulungwane zabo ziphika ukuzala kwentombi. Bayisusile inkosi yami, ngani na? Bafanele. Uma ungena kukholelwa ekuvukeni ngokomzimba, khona ke ungeke washumayela uKristu onguye izolo namuhla naphakade. Ngeke walithatha izwi lakhe. Manje ke kuthiwani ngakho na? Sizenza abangakholwayo nabaphika inkolo. Umangalisa ibandla elincane likhala, iphi inkosi yami na? Uphi uNkulunkulu womlando na? UJesu wayekhona owathi uyoba nathi, njalo uyohamba phambi kwethu, futhi uyoba kithi kuze kube sekupheleni kwezwe, imisebenzi ayenza na? Futhi lapho ibandla likubona lokho kufezeka, babizi kakhulu ngokwenza izinhlangano, futhi lokho akuphumanga enhlanganweni yabo, bakuthatha ngokuthi kungudebele, futhi bakulahle ngayo impela nje indlela abenza ngayo ngaleyo nkathi. Ngakho ke lisalokhu lididekile. Bayisusile inkosi yami, ngiye etafuleni lesidlo, bangitshelile uma ngifika ngithathe isidlo esingcwele Eucharist, futhi bakholwe ebandleni ukuthi awu ngahamba futhi ngenza lokho, futhi ngabonani na lutho. Inqobo yesayensi yezenkolo, inqwaba yesayensi ephathelene nenqondo, kodwa ukuthola inkosi yami evukile angiyitholanga. Bangitshela ukuthi uma ngifafaziwe ngiyokuthola ngempela, futhi ngenza ngaleyo ndlela. Bangitshela ukuthi uma ngingabhaphathizwa ngibheke phambili, lokho kuyoba yikho emuva, ngiyokuthola ngaleyo ndlela. Ngenze yonke imibhaphathizo, ngijoyine wonke amabandla, ngafunda zonke izivumokholo zabo, futhi iphi inkosi yami na? Ubani owayisusa na? Bayisusile, ubani oyisusile na? Inhlangano yayisusa. Manje phika lokho kanye, futhi ngizofakazisa kini ukuthi lokho kungokomlando impela. Into eyayisusa yabumba ibandla leKatolika kwakuyinhlangano namaprotestane aphendukele emuva ngo, futhi enze into efanayo nebandla leKatolika elayenza, enze inhlangano ngakho, futhi lapho wenze lokho ususa uNkulunkulu. Bekisani umlando, bekisani imibhalo futhi nibone ukuthi akugcwaliseki yini ngamashi bayisusile. Nginomfowethu lapha ya uyiwanezi futhi nginoyedwa ngapha yithunezi futhi ngineyodwa ezansi lapha ingekunye ukuba munye noma into ethize efana naleyo kuyini na yizimfundiso ezicamileyo ezincane eziba yikho emva kwesikhashana okwakuyizimfundiso ezicamileyo kunjalo kodwa kuyini na umlayezo salokhu ufana uKristu wavuka kwabafileyo ungamkhombi umuntu enhlanganweni noma kwesinye isimo sento ethize
Pointing to Jesus Christ, who is the same yesterday,
and today, forever. Uvukile kwabafileyo futhi nguye okufanele ubheke kuye. Namhlanje sifuna ukubakhomba kwezinye zezikole zethu ezinkulu zesayensi yezenkolo ezinye zenhlangano yethu. Kodwa ukuphulukiswa kwakhe kwafika ngokukhala kwakhe nokushanelwa kwakhe ukwelapha kwakhe kwafika ukuphelelwa yithemba kwakhe kwase kuphelile ngenkathi ezwe igama lakhe libizwa futhi wamqonda njengenkosi yakhe futhi wabuzwa nimfunelani ophilayo phakathi kwabafileyo na nomaria wathola ukuthi inkosi yakhe yayingekho kulezo zivumo kholo ezifile futhi kwathi nje ibandla laqonda njengoba kwenza umaria ukuthi inkosi yethu evukile ayikho esivumweni kholo usesehlakalweni somuntu siqu uzombhabhathizo kamoya ongcwele enhliziyweni yekholwa akekho esivumweni kholo akekho ezinhlanganweni zebandla akakho usenhliziyweni yekholwa wayengekho kanye namajuni abo afile phandle lapho kodwa wayephila umlayezo nje pho ubuyisa ebandleni kulobu busuku ngabe bayakwemukele na akungaphezu kwalokho khona-ke kubi kakhulu manje kunoma kwakunjalo ngaleyo nkathi ngenkathi abafundi bekuzwa bakholwa nebhayibheli lathi bathokoza ibhayibheli lathi kwathi bekuzwa lokhu bathokoza ngenkathi behlangana naye futhi baqonde ukuthi leyo kwakuyinkosi yabo kunjalo nakulobu busuku lapho wesilisa nobesifazane umfana noma intombazane evumayo ukuphuma iphumele ngale kwesivumokholo sebandla lakho angikutsheli ukuthi ungabi ngowebandla lakho lokho kulungile kodwa ungawufihli nje umphefumulo wakho emva kwaleso sivumokholo ucabanga ukuthi lokho kuzokusindisa awusoze wasindiswa uze uthole uKristu njengomsindisi wakho siqu nomoya wakhe ugcwalise impilo yakho khona-ke lezi zibonakaliso ziyakubaphelekezela abakholwayo hayi umdlalo dansa wokujabula njengoba nibone inqaba emaPentecostal yenza hayi amakhaza ezidumbu njengoba nibone inqaba yabo bonke benza namaPentecostal asethi awaphume emdlalweni wawo wokujabula manje asebuyele emakhazeni ezidumbu nawo hayi kanjalo awubethuli kulokho kodwa kophilayo uKristu ovukile amen yilokho esizo khona-ke unenjabulo njengabafundi lapho uhlangana naye futhi uyazi futhi ngekathi enza isibonakaliso phambi kwabo futhi wabakhombisa ukuthi wayekujesu ofanayo enza izinto ezifanayo azenza akekho omunye owayengakwenza ngaphandle kwakhe futhi baqonde ukuthi leyo kwakuyinkosi yabo futhi babejabule ngani uTheophilu nabo wabathatha usuku lonke kulukuqukuwelela e-Emawuze uhambo losuku lwesabatha babengekho ngaphandle kwemizuzu embalwa abebuyela emuva wo emva kokuba sebethole iqiniso ukuthi wavuka ngoba babembonile egcine izwi lakhe futhi eligcwalisa futhi ngamashini njengoba enze ngaphambi kokuba betshelwe bahamba besheshe ezweni lonke ngiyacabanga babeshaya nje njalo emayadini amane noma amahlanu babejahile babefuna ukutshela bonke abanye impela inkosi ivukile ngempela babenento ethize enhliziyweni yabo babengayingali ukuyophikisana ngamaphuzu abo enkolo babewela ukuba bathi ngiyazi uyaphila ngiyamazi ngoba ubonakale kithi futhi simbonile enza into efanayo ayenza ngaphambi kokuba afe ngaphambi kokuba bambulale phezulu lapho futhi abazange bawebe umzimba wakhe nabesifazane uqinisile impela ngoba uvukile kwabafileyo ngoba kwakunguye base-ke bebhekana ngenkathi bema ngaphansi kwendawondawo ukuba baphumule kancanyana futhi wathi izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu na besifanele sazi ukuthi lowo kwakunguye indlela ahamba ngayo yonke indlela emuva le mbhalweni si izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni futhi wavula umbhalo na Wathi abangaqondiyo na akazange abalibele enhliziyweni ukuba baqonde bengafanele uKristu ahlupheke futhi angene enkazimulweni yakhe njengoba kwasho umbhalo. Niyabo bazi ukuthi lokho kwakunguJesu ngoba waqondana ngqo nemibhalo. Akunendaba ukuthi abanye bathini futhi masenye ibandla lifike endaweni liyohambisana emgqeni nokufundisa kombhalo esikundleni sokuzama ukuthatha isayense yezenkolo eyenziwe ngumuntu. Ngokushesha uyothola uKristu ovukile, kunjalo mfowethu. Unkulunkulu akakhi phezu kwesinye isisekelo kunaleso esesivele sibekwe ngabapostoli, kunjalo yebo babejabule. Amabandla namhlanje aseshintshile kulokho ayeyikho ngosuku lePentecost nokho. Kungakanani ukushintsha abakwenzile kusukela ngalolo suku. Amabandla ayahlangana namhlanje ukuhlonipha, kubonakala sengathi ngiyakuzonda kusho lokhu. Kodwa kimi kubonakala sengathi amabandla ahlangana namhlanje ukuhlonipha isidumbu. Bangena endaweni futhi bacula elithi eduzane nkulunkulu wami kuwe nolunye uhlobo olunensayo, into engamakhaza ezidumbu kanjalo yenza umsindo okhandlekile. Ngani bafika ngakuwe bathi manje asisho manje sivumo kholo zompostoli, asisiphindaphinde lesi sivumo kholo sithize thize ukuthi uDokotela Sibanibani wokuthize thize ukuthi nokuthi. Njengoba wawuzisola ngakho futhi ingxenye yabo ihlala ekhaya ukuba ibuke ithelevishini esikhundleni sokuza enkonzweni ngesonto, kunjalo bafile nje isidumbu sihamba-hamba, bese-ke kuba isidumbu sishumayela nesidumbu sizama. Sixoxa ngesidumbu esake saphila futhi sahlala ethuneni eminyakeni eminingi edlule. Isidumbu futhi isidumbu nje isidumbu isidumbu. Bazohlonipha uKristu owafa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlula.
Exactly where the churches is today.
Yilapho cishe impela amabandla ekhona namhlanje ezama ukuhlonipha isidumbu esikhundleni sokuhalalisa umnqobi. Amen.
Glory to God.
Udumo kuNkulunkulu. Ngiyajabula ukuba yiPentecostal enhlizweni, hayi ngehlelo kugqaba umnumzane sikihla igama lami lisuke lapho, kodwa njengesehlakalo.
We are not coming doing honor to some dead man.
Asizi senza udumo endodeni ethize efile, sihalalisela umnqobi owanqoba ukufa isihogo nethuna nokugula, wonke amademoni konke ukungakholwa wakunqoba. Manje ukucabanga uma lesi sikole lapha sasineqembu le-baseball noma iqembu le-basketball futhi baphuma futhi banqoba isitha sabo futhi babuyele emuva, bungathini nje bemi kanjalo becela uhlobo oluthile lwecula elincane njengokuthi eduzane nawe uNkulunkulu wami, kubona kungani bephephezelisa amafulege futhi bebahalelisela futhi benza kuthiwani ngenkathi uNapoleone esebuyile na? Kuthiwani ngoStalin ngenkathi bengene eJalimani ukuthi badubule kanjani isibhamu futhi benza noma isalute futhi babeka imilenze yabo ngale kwaleyo salute yaserashiyana? Kuthiwani ngenkathi abafana bethu sebebuyela ekhaya bevele kunqobeni kwabo na? Izimpempe zabetshwa, abantu badlebeleka, badubula izibhamu, badazuluka, bakhalisa izinsimbi. Kungani na? Sisinqobile isitha sethu udumo. Futhi namhlanje ubungacabanga ukuthi kwelinye uhlobo oluthile lwamakhaza ezidumbu, bangene ebandleni futhi ebona sikholelwe kuNkulunkulu Baba uSomandla. Ngiyakholelwa kuJesu Kristu avukileyo. Amen. Inqobo wokufa isihogo lethuna. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila kulobu busuku futhi kulesi sakhiwo uyaphila kanye nathi ngokwesithembiso sakhe. Lapho kubuthela ababili noma abathathu ngiyoba phakathi kwabo. Yebo mnumzane, hayi inkonzo ethile yomngcwabo kodwa kuhalalisela umnqobo onamandla. Kodwa inkathazo ngathi asibheki kumnqobi wethu, sibheka igosa lethu, sibheka komunye umvangeli omkhulu, omunye umuntu lapho. Siyabona ukuthi bathini ngakho. Yebo mnumzane, siyabhekana kodwa siyayalwa ukuba sibheke kuye. Sibheka ukusho manje uma kukhona enye into eyenzekayo, awu inkosi yenze into ethize yaphulukisa omunye umuntu yenze enye into enjengaleyo. Kodwa awu manje singathi ake sibone ukuthi uDokotela Jones uthini ngakho. Uma ibandla lethu lingakukholwa lokho, singeke sikwemukele. Yabo, ubheka kulokho okushiwo yigosa, ubheka lokho okushiwo ngumbishobhi, khona-ke awusoze wambone uKristu. lapho bezwa ukuthi uJesu wayevukile kwabafileyo futhi wabonakala phakathi kwabo kanjalo abazange bame futhi babhekane babheka kuye bazibonile izibazi zakhe bawabonile amandla akhe bambonile enze izimangaliso azenza ngaphambi kokuba afe futhi bazi ukuthi kwakunguNkulunkulu wabo ophilayo futhi ababhekananga kanjalo abacelanga muntu ukuba ababheke kodwa namhlanje abantu abakhuntubele baphuma ngikudokotela sibantu bano nemfundo ethize ngiyi-PhD LLD QST nazo zonke lezi ezinye izinhlobo zezinto futhi uphi uKristu kukho konke kwakho na sinani na makhaza ezitumbu futhi sikhonza uKristu ofile ethuneni asikhonzi uKristu ofile ethuneni ibandla eliphilayo ibandla likaNkulunkulu ophilayo sikhonza unqobo ovukileyo wanqoba ukukholwa kwethu nazo zonke lezo zivumbukholo futhi wababhabaza ngaphansi kwezinyawo zakhe wayesethi ngingowenu nani ningabani amen ngiyaphila kuze kube phakade lowo ngumnqobo omkhulu yilowo ukholo lwami olumbhekayo esifuna kukwenza namhlanje ngokungabheki ngakulabo abampofu abadla ugaliki abalilayo emuva lapho emuva ehlane befuna izimbiza zenyama zasegibhithe babegqoke izikhindi nezingubo nezindebe ezipendiwe futhi begunda izinwele zabo futhi bephika amandla kaNkulunkulu bayeke kanjalo bayobhubha lapho ehlane asilandele uJoshua wethu omkhulu haleluya umholi wethu ungabuzi imibuzo yima ezinyathelweni nje yilokho kuphela Kubeka nje uqhubeka ungabheki emuva kubo ungabanaki bafuna ukuhlala eGibhithe futhi bomele izinto zezwe nazo zonke izingcweti zabo zamabhayisikopu ezindala nabalingisi nakho konke mabaqhubeke sibheka kuJesu sibheka kuJoshua wethu Asibhekile ukoma inkathazo yakho inamhlanje wena ukuthi manje linda ufanele ubuze ufanele uye emibukisweni yezithombe anifanele nenze lokho anifanele abesifazana bafanele bagunde izinwele zabo abafanele bagqoke izikhindi oh ngiyabona nje uma umuntu othile eke wawelela kwelinye izwe ukuthi ake adle amanye amagrebhisi aseKhanani adle amanye amapomegranate nolunye uthi oluhle laphaya abasawufuna ugalikhi wezwe Into yakho ingukuthi sibapha nje ugaliko mdala nezinto futhi sibayekele bombe nobuhlungu besisu emuva ngiyaxolisa ngalezo sisho lokho kulungile ekubithi kodwa kuqhubekele emuva uma befuna ukuyezweni mabaqhubekele emuva thina siyaphambili sizolandela okwethu hayi nje emuva ezenzweni zesibili vesi lesine sizulazule emuva lapho phezulu komhlaba ofanayo benzani na bahlala lapho eminyaka ngamashumi amane futhi bafela lapho emuva ngqo phezu kwento endala efanayo ngathi sonke isikhathi lokho kuyungile izenzo zesibili ivesile sine ingxenye yakho kodwa into yakho ingukuthi wathi ngelikilanga kokwakhe vuka usubeke kulentaba eminyaka engamashumi amane phendukele enyakatho uwele eJordani ngaleya ukwehlukana ngokuba kukhona kungaphezu kwalentaba kwenu kukhona kungaphezu kwezenzo zesibili ivesile sine kwenu sonke sithembise encwadini singesebandla noNkulunkulu ulindele ibandla lakhe ukuba livuke futhi likwemukele ungakwenza kanjani uma usalokhu womile futhi ufuna ukufana neze na bangakwenza kanjani lapho besadla belangazalela ugalikhi amabhodwe enyama asegibhithe na qabo hlala uhambisana noJoshua kunjalo thola amagilebhisi amasha newayini elisha lepentekoste udakwe yilo mfowethu ungeke usabheka ngisho nasezweni ukuthile kuzokwenzeka kuwe o asiqhubekele phambili nje Silandele izinyathelo zomholi wethu omkhulu futhi sikunqobe kubulani uNkulunkulu watshela uJoshua yonke indawo amathe onyawo lwakho anyathela khona lelo yifa kowethu khona ke izinyathelo zisho ifa masiqhubeke nje sihambe siyongena ezweni elithenjisiwe singabheki emuva ukubona ukuthi wakwenzekeni emuva lapho nokuthi omunye umuntu wenzani gcina amehlo akho kuJesu uJoshua umholi Kubeka nje ukubeka izinjulo ezijulile nokuphakama ukuphakeme uzonqobe yonke into uNkulunkulu akwethembisa yona ezwini lakhe bonke abantu bangekwe emukele lokhu kufihlakele emehlweni ezwe futhi kungubule kubo kodwa labo abazelwe futhi bakhethelwa ukuphila kuphakade baya kukholwa siyalibona ihora esiphila kulo
That we have something.
Asiye pambili zikumbule lokhu ukuthi sinento ethize emva kwethu. UJesu wathi ngikathe thuma abafundi bakhe nginikiwe onke amandla emazulwini nasemhlabeni. Impela lokho kusemva kwethu ini. Buze sonke izithembiso azenzayo ngoba onke amandla aphiwe yena ubaba unikele onke amandla endodaneni futhi yonke into esezulwini onke amandla ezulwini angawami washo Jesu futhi nginawe ukuthile okusisekelayo sikhumbule lokhu lapho sihamba kukhona into ethize kukhona into ethize emva kwethu into ethize kithi nento ethize ephambi kwethu amen lokho ngokuthi woza ukholwe futhi uhambe into ethize emva kwethu into ethize kithi nento ethize ihamba phambi kwethu wayekhona ukhona futhi uyofika
the same Jesus that was is the same Jesus tonight and the same Jesus that shall come.
UJesu ofanayo wayekhona nguJesu ofanayo kulobu busuku noJesu ofanayo oyofika unguyezolo lomuntu naphakade woza kholo futhi uhambe futhi utshele omunye umuntu ngakho amen wo ngiyakuthanda lokho udumo kuNkulunkulu
his life what he was to us is his back life.
Ukuphila kwakhe ayeyikho kithi ngokuphila kwakhe kwangemuva wasinika lokho ayeyikho ukuze singadukiswa kulokho ayikho namhlanje wo ngiyakuthanda lokho amen ungathathi izwi lanoma ubani ngakho thatha izwi likaNkulunkulu ngakho iBhayibheli lathi uJesu wathi uma nihlala kimi nezwi lami lihlala kini ningacele nikuthandayo futhi niyakuphiwa khona uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza uJesu wathi kuseyisikhashane izwe lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade sazi kanjani na abantu bathi ngani impela ngiyakukholwa lokho uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lezo zibonakaliso zikho phezu kwakho wathi zingaba khona mhlawumbe ziyoba khona bezifanele wathi ziyakukwenza kulungile ziyakubalandela abakholwayo yebo mnumzane futhi ushiyeni na washiye impilo yakhe yangemuva ukusikhombisa ukuthi wayeyini yilokho okusemva kwethu ukuze sikwazi ukusho ukuthi kuzoba yini kithi wo angihwewu sibuka muva kubona ukuthi wayeyini khona ke singabone manje ukuthi uyini uJesu akazange abe ngusiyazi wezenkolo onguntabo olukhuni wababiza ngesikhetshane sabazenzisi nezinyoko tshanini nakho konke kunye izindonga ezicakiwe amathuna agcwele amathambo abantu abafile wababavumulela akazange ajoyine noma yiliphi lamaqembu abo kodwa wahlala nomlayezo ovela kubaba wahlala nemibhalo akulotshiwe yini emibhalweni yenu na akunendaba ukuthi babefuna ukubonani nokuthi babefuna ukwenzani babemfuna ukuba avuse lona futhi enze lowo wathi ngenza lokho baba ngibonisa ukuba ngikwenze angenzi lutho ngokwami kodwa lokho engibone ubaba ekwenza kuqala uMose wathi uyaba ngumprofethi uMesiya waye nguye futhi uyokwadlulela imicabango yenhliziyo yabo loJesu wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe kuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu wayenguNkulunkulu enyembeni futhi yingakho izwi likaNkulunkulu lalikuKristu futhi wayeyizwi likaNkulunkulu neBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu kumaHebheru sahluko sesine libukhali kunenkembe sikahlangothi zombili uzokwenza kanjani lokho futhi ube ngowenye inhlangano uthi yesho lokho futhi sizokuxosha uzokwenza kanjani lokho na elusizi oh hey ngingiyazi ngenza izitsha kodwa angenza abangane lapho ngakho leyo yinto esemqoka niyabo ngikatshela ukuthi umuntu uthini kuyilokho uNkulunkulu akushoyo ngitshela ukuthi yakusilo izwi bukani lapho esifike khona qalazali nxa zonke futhi nibone ukuthi sifaka kanjani bunga futhi uzithindithe buyele esehlakalweni sephasika sovuko ukuthi uJesu Kristu uyaphila namhlanje
live now forever
uyaphila manje kuze kube phakade yebo hayi uzenguye namhlanje ubonakala kithi izolo futhi wafakazisa ukuthi waye yini emva kwethu ukuze abe yilokho kukithi futhi umcabango oyisibambiso engqondweni yethu walokho ayoba yikho uma lokhu kuyinkazimulo uma ihlela phakathi kwethu manje kuyoba njani lapho sesinomzimba ufanele wakhe na khona-ke siyabona ukuthi sinento jeze ngemuva ihamba phambi kwethu ihambe phambi kwethu ukusilungiselela indawo siyabonga nkulunkulu ukuthi asizukudingeka njalo ukuba sibe yizidalwa eziboshelwe emhlabeni usehambile wayekhona siyabona ukuthi wayeyini sibuka emuva futhi sibone ukuthi wayeyini ngakho siyabona ukuthi uyini namhlanje uma wayengumahluleli wemicabango yezinhliziyo ngalolo suku ngenkathi wayeyizwi uma elapha namhlanje ungumahluleli ofanayo wemicabango yenhliziyo lokho ayeyikho uyikho namuhla futhi uyakuba njalo kuze kube phakade uma wayengumsindisi othandekayo emuva lapho umdali ungumsindisi onothando ofanayo umdali namhlanje futhi usemva kwethu phakathi kwethu naphambi kwethu woza futhi ukholwe futhi uhambe futhi utshele omunye umuntu asikukholwa kungenjalo besingeke sihlale sife kangaka nazo zonke izinkambiso zethu babavuse futhi babahlalise phansi nakho konke kwethu ngesonto ekuseni izinhliziyo zethu beziyovutha ngumlilo wepentekostali besingeke sikumele kwakuyilokho eminyakeni engamashumi amane edlule ebandleni lepentekostali kodwa nalihlela nalibulala nabulala 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 labo ofuna kukholwa lokho kodwa kunabanye abangakukholwa lokho abaphila ngakho ngenkathi insika yomlilo lapho eyamakhona abantwana benza ikamu elincane abazange bagxumeke amathende abo unomphela ngokuba noma nini lapho leyo nsika yomlilo enyakaza babehamba nayo uluther wayibona futhi uphuma ebandleni likatolika kodwa ngenkathi uluther efa benzani na balihlela insika yomlilo yaphuma nowesley wayilandela ngenkathi uwesley efa balihlela kwase kwenzekani-ke na insika yomlilo yaqhubeka namapentekostali ayilandela impela umbhaphathizo kamoya ongcwele manje amapentekostali ahlelile futhi yenzani insika yomlilo na iqhubeka namapentekostali ayafa ngani nje kunjalo impela hhayi izehlakalo sepentekostali asife kodwa inhlangano yepentekostali ayifi ifile yenza lokhu ngenkathi ihlela bafile bonke omunye angeke abiza iketela likwazi ukubiza ibhodwe ngokuthi linamafutha ngoba kuyafana nje kunjalo u-onenes ingeke yampokolozela i-2ness ne-2ness ngeke yampokolozela i-3ness nama-assemblies ngeke yampokolozela i-church of god ne-church of god ayikwazi ukumpokolozela i-united onke asenyandeni yodwa enkulu ngenkathi hlela bayibulala abazange bayibulale bayixosha phakathi kwabo ngoba badwe bayindingilizi futhi singene lapha unkulunkulu ungowomhlaba wonke onamandla onke unkulunkulu esezindaweni zonke akaboshelwe ezivumweni khona zamuntu amen uma ephila uyakufakazisa uma engakufakazisi khona-ke akanjalo woza kholwa futhi uhambe ubone yebo mnumzane inkathazo yakho ingukuthi ezweni bayazama ibandla lizama ukunikeza izwe isikhejane esikhulu sokuzijabulisa ezinkundleni zabo sifanele senzani na sibanika nje ibhodo elikhulukazi eliphekiwe isitshuli semalikani sezenkolo yilokho kuphela bakubiza ngamaphathi yenhlaliswano nemidlalo emincane yebhanko namasapha amasobho ukukhokhela umshumayeli umpedo leyo kusiyo indlela yokuphatha ibandla unkulunkulu wathi umele umoya ongcwele ukuphatha ibandla kunjalo kodwa sizama ukunikeza izwe ngani ungeke wahlanganana labo bantu kulokho sebevele banakho lokho bayizihlakaniphi kwezokubungaza bayisihlakaniphi ngakho ngeke sabenzela lutho asibanike into ethize abangenayo haleluya into eyodwa abangenayo ngujesu amen ungazama ukubungazana nabo uhlangana nabo enkundleni yabo shumayela ukristu futhi ubavumele beze kule nkundla futhi bathole ukuthi banani uma befuna ukuhlala ezweni likagalikhi mabahlale asifanele sihlangane nabo lapho asisibo abalingisi singabapostoli Hallelujah, sinjalo, asisizo izinkawu njengoba bethi siyizo singamadodana kaNkulunkulu sidalwe ngomfanekiso wakhe. Umpethu kuleso sigejane suka kuso kukhona uKristu ophilayo. Amen. Oh, into eyodwa abangenayo kuJesu. Oh, sengabanika bonke. Oh, baningqaba esayenze ephathelene nokusebenza kwenkondo, izinkolo zefilosofi nakho konke. Oh, he, batshele lokho. Kodwa yinye into abangenayo kuJesu kunjalo. Oh, banokuzijabulisa, bangenza ukuqophisana kwebasketball yokukudlwana kunoma ungakwenza, impela bangakwenza. Bangabeka amadoda phezulu kulawo mabhayisikobho phandle lapho abengakho ithika adlule noma yini obungayenza kunjalo. Bayeza ihlakaniphi kukho, ungazami ukuqhathanisa nabo. Akashongo yini uJesu ukuthi abantwana bezwe ukuthi bayini na kunjalo? Kodwa yinye into abangenayo kuJesu futhi yilokho sifanele sikumele ukubatshela, hhayi ukuthi sinenkundla enkulu yokuvocavoca umzimba, futhi sineklasi likasonto sikole likhulu kunawo wonke, futhi sinikeza lokho, futhi sinezidlo zakusihlwa, futhi sinalokho kwebandla lethu nemidanso. Uzozotshena ibandla lethu sinomdanso njalo ngolwesithathu ebusuku, njalo ngolwesine ebusuku. Emva kokuphela komhlangano womkhuleko siba nomdanso omncane ekamelweni elingaphansi lapha ngolungisoko ngenkathi lokho. Nasibona lesi sithombe sivele landani esingena esiqinini lapho leso silima esisesincane laphaya isiketshanise ibandla le-Presbyterian lifaka umdlalo wemidlwembe wovuko noma ukubethelwa na. Nginakho khona lapha ephephandabeni futhi nje kwaxhuxhumisa iNgilandi yonke indawo. Bekukumaphephandaba ethu lapha, babe nomfana ogqoke kahle, egqoke ishethi lakhe linemishwe kaswidi nejini edibhisiwe ezinqulwini zakhe, futhi yena wayenguJesu. Babe nomunye uJuda futhi wayedlala isikinqi sincane kanje ehamba yedle kunyuka ukusakaza kuzwe lonke. Ngizomthola kulobu buso bosithandwa, ngizomthengisa futhi konke kanjalo. Nentombazane izibinya isho ngoJesu ithi, ngiyamthanda mama wami usho mamdala, kwanele kangako lokho mhlonishwa. Kanjalo ihamba hamba kanjalo lapho ibandla lezenkolo elizehlisa kanjalo selihambile. Benzani abantu na? Babecabanga ukuthi kwakumangalisa. Awu, ucabanga ukuthi leyo yinto ethize na? Zansi ngoyizweni lakithi uqobo. Njalo ngolwesine ebusuku kwelithize likhulu ibandla lenhlangano umelusi nabo bonke ufaka umdlalo wemidlwembe. Izithombe ekhasini lokuqala nentshebe ende umdlwembe. Ibandla elithile lehlelo umngane wami wangibiza ngolungiso kokuba ngedle wenhlangano enkulu yobungcwele, futhi babefaka umdlwembe noma qhabo iphathi yomculo wokuzibinywa, futhi ngisho nendoda yayenza ukusakaza kukamabonakude yathi, awesabi ukuthi uzothola ukugxekwa na? Uthi kunesikhathi eside eqinisekile le nhlangano yebandla yakhohlwa ubuciko obuhle bomculo wokuzibinywa. Lapho sekufika endaweni lapho ibandla lizofanele libeke khona ezokuzijabulisa abalusi yabahlubukile iqembu labantu eliqonde esiyokweni. Lapho sekufika endaweni ukuthi singeke samele uJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe, usonge iminyango yakho bese ubuyela ezweni ngoba ufile noma kanjani. Amen. Ya, kodwa yilokho-ke. Aha, oh yebo. Asikwazi ukubenyezela sibedlule, ungukukhanya, ungukukhazimula, hayi ukubenyezela. UJesu akakwenzi akusikho ukubenyezela njengezwe libenyezela, kodwa ungukukhazimula okuthambile kokukhanya. Amen. Futhi ungeke ukukukhanyisa, ufanele ukuvumele kukhanye, ungazami ukukusebenza ngoba ngeke kukusebenze. Yile ndaba uma bengenakubathola ngenye indlela babathola ngenye. Uma bengakwazi ukukusebenza ukuzama ukwenza kukhanye kwabo kukhanye, benzani na? Awu, bazama lokho ukwakheka kokufakelwa. Ungeke walenze likhanye nje liyeke likhanye. Oh, haleluya. Sikhathi sini na? Ngizwe i-alamu lewashi lami futhi sengidlulile esikhathini. Uvukile kwabafileyo, uyaphila. Uyini umlayezo namhlanje na? Woza, kholwa, hamba utshele abanye ukuthi uvukile kwabafileyo. uyaphila futhi ubonakala ebandleni elikhethiwe kulobu busuku njengoba abonakala ngalo nkathi akwenzayo ngalo nkathi bengihlale ngilitshela ukuthi uNkulunkulu ungongenasiphelo futhi angeguquke futhi uma leso kwakuyisimo sakhe sokuziphatha maqondana nezwe ngaleyo nkathi emva kokuvuka kwakhe kuyinto efanayo namhlanje noJesu wafakaza into efanayo ngokuthi njengoba kwenzeka emihleni yesisodoma uyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu asikhothamise bakhanda ethu Nkosi Jesu ngezinye izikhathi ngiyazibuza ukuthi angisangene yini lapho ngicabanga ngokubona isiqalekiso esesabekayo esizofika kulomhlaba lapho ngicabanga ngamabandla azama ukuba ngababungazi ezama ukulingisa izwe Nkosi Nkulunkulu wo wena wena wathi baba ngikhulekela ukuthi ubasuse ezweni Kipa izwe kubo ubagcine ezweni wakhulekela ukuthi basuke abafundi bakho ezweni futhi nampa babuyela ngqo ezweni bezama ukuqhathanisa nezwe uNkulunkulu siphe siza Nkosi omunye uzobamba umlayezo impela bazokwazi nguye izolo namuhla naphakade awufile kodwa uphila kuze kube phakade siyakukholwa Nkosi futhi umuntu angakholwa kanjani uma ungabizi na uJesu wathi angekho ngeze kimi uma ubaba wami engambizanga kuqala futhi bonke ubaba wami ababizile bayoza futhi siyazi ukuthi lokho kunjalo bayokuza futhi kungumsebenzi wethu nje ukukushumayela futhi sidedele amacembe awelele lapho efisa khona nezimvu ziyalizwa iphimbo uNkulunkulu impela emva kokukhuluma ngawe ngokuvuka kwakho ukubaneka kwezindaba okukhulu kunakho konke kwake kwabaneka ezweni ngokuthi uKristu wasifela futhi uvukile futhi ephila kithi ihamba nathi ephila kange nathi ukuba zifakazele kithi onguye izolo namuhla naphakade kuze angazi lutho olukhulu Ngiyakhuleka manje ukuthi amakholwa amaningi azokholwa kulobu busuku ngokujulile ukuthi abaningi abangakholwayo bazokholwa okokuqala ukuthi abaningi abangagcwalisiwe ngomoya ongcwele bazogcwaliswa futhi babe ngumpostoli wakho kulobu busuku umfundi omkhulu kuba kulandele futhi hamba uyotshela abanye kwangathi bangabuka phakathi phezu kweBhayibheli futhi babone ukuthi wafa ukuze sibe nalenhlanhla kwangathi bangakholwa lapho bembona vela futhi kwangathi ke bangashiya ibandla futhi bahambe batshela abanye ukuthi uJesu yaphila kwangathi bangahamba nezinhliziyo nezinyawo ezilula nenhliziyo elula ukutshela abanye njengoba kwenza uTheophilus nomngane wakhe evela eEmmaus Nkosi uzobonakala phambi kwethu kulobu busuku lapha na woza phakathi kwethu futhi wenze ukuthile kulaba bantu njengoba nje wenza ngaphambi kokuba ubethelwe ukuze bazi ukuthi umlayezo wehora ungoweqiniso uvukile kwabafileyo ngiyakucela egameni likaJesu amen Sibizikathi sokuvala ngempela kodwa ngiyakholwa indodana yami ihlangane nami lapho eminyango futhi yathi inikezela ngamakhadi emkhuleko nomgcini wangitshela noma umfana onakekela izibani ukuthi bebekhiphe amakhadi emkhuleko kuba bakhulekelwe bangaki ngabe bakhona phakathi lapha ungagazi abekwe noma yiziphi zezinkonzo zami ngaphambilini engeziqhubela inkosi na phakamisani izandla zenu ongagazi abekwe yodwa yazo awu singahle sibe nokubona kufihlakeleke uma ngabe ukhona noma ubani lapha obese wabane ebenikade nonke njengoba ngithemba ukuthi ngokusechicago lapha imihlangano eminingi njengoba ngibe nayo bengizocela nje ukuthi umfoti Tommy uzoza ngapha futhi ame futhi asibakhulekele ukudlulisa amakadi kodwa uma kungekho umuntu lapha oke ngibona kubili kokuthathu kwebandla akagaze abe kwenye inkonzo ngakho manje ngifuna ukusho lokhu angizisho ukuthi ngingumphulukisi noma imuphi umuntu ozisho ukuthi ungumphulukisi ungumuntu ophatha kabi abanye ihila kunjalo hayi iphilisa noko yabo kodwa si nguKristu ungumphulukisi uJesu sevele eCalvary wathenga insindiso yakho futhi wathenga ukuhlengwa kwakho wathenga ukuphulukiswa kwakho bangaka abaziyo ukuthi lokho kuyiqiniswa na into kuphela angayenza ngokukhombisa izwi lakhe futhi agcine isithembiso sakhe ngabe kunjalo na ngikatshela lapha emhlabeni ngabe wazisho ukuthi ungumphulukisi na gqaba umnumzane wathi ngingenzela utho ngokwami kodwa lokho ngibone ubaba wami ekwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo uJohane ngcwele wesihlanu weshomini esishiyagalelunye bangakwaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na ya khona ke uJesu akazange enze lutho waze wabona umbono niyakhumbula ukuthi kanjani yena kanjani sasiyini sibonakaliso sikaMesiya na ubani waziyo ukuthi sibonakaliso sikaMesiya sasiyoba yini na umprofeti ngabe kunjalo na umahluleli wemicabango nokubikezela onke amajoda akholwa ukuthi wayeyi uMesiya ufanele abe ngumbikezeli wesikhathi esizayo ubeyokwazi ukuthi bekuyini nokuthi bekuyoba yini nokuthi bekuyini leso kwakuyisibonakaliso konke uNkulunkulu wathi uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofeti mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngikhulume kuye ngamaphupho nangemibono futhi uma kushoyo kufezeka khona ke yesabani lo mprofeti ngokuba nginaye kodwa uma ngenzeki khona ke ningamuzwa ningamesabi ndlobo ngoba anginaye awu lowo nje umqondo kuphela futhi amaJuda njalo abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo njalo babekhumbula uNkulunkulu wakhuluma kubonga abaprofeti amaHebheru okuqala athi uNkulunkulu endulo wakhuluma kobaba ngabaprofeti ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu manje kulezi zikhathi zamuva bonke abafundi bombhalo uyakwazi lokho kumaHebheru okuqala amaHebheru oqala ivesi lokuqala manje asiqale kuqaleni uNkulunkulu emandulo wakhuluma kobaba ngabaprofeti ngezindlela eziningi kuloli izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu manje wayeyini na wayeyinkosi yabaprofeti wayengomkhulu kunabo bonke abaprofeti ngoba wayengumprofeti inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami bangaki abaziyo ukuthi uMose washo lokho ya awu khona ke ngekathe efika futhi watshela uPetro ukuthi wayengubani igama lakhe uSimoni kwase kuthi ke wamtshela ukuthi lakhe kwakungupetro ngenkathi etshela uNathanayeli wambona phansi komuthi ngaphambi kokuba afike uNathanayeli wathi qiniso wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli ngenkathi etshela uSifazane emthonjeni wathi ngiphuzise wayesethi ngani wena ngumJuda ucela mina umSamariya na sinokwehlukana lapha asihlangani ndawonye awu wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obekhuluma nawe buyocela kimi amanzi ngikunika amanzi ongezi ukuzokha lapha kulomthombo futhi waqhubha ingxoxo wayenzani na exhumana nomoya wakhe khona ke ngekathetshola ukuthi ikathaze yakhe yayiyini bangakwazi ukuthi yayiyini ikathaze yakhe na wayenamadoda amaningi kakhulu ngakho wathi kuye hamba ulande indoda yakho uze lapha oh wathi anginandoda wathi usho iqiniso ngokuba ubunamadoda ayisihlanu nale ohlala nayo manje ayisiye indoda yakho ngakho usho iqiniso manje bekuthisani lowo wesifazane wayazi kakhulu ngokuNkulunkulu kunengxenye yabashumayeli baseChicago kunjalo kunjalo wathi mnumzane manje bekuthisani ukuthi labo bashumayeli bathini ngekathi bembone kwenza bathi ungumbhuli uBelzebule uJesu wathi ngiyanithethelela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza kuzokwenza into efanayo futhi ugulu bayizwe elimelene nawo akusoze kwathethelelwa kuleli izwe nasezweni elizayo kunjalo na lona uSifazane wathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena wathi siyazi thina maSamaria siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto awu lokho bekuyoba isibonakaliso sikaMesiya uma enguyena izolo namuhla naphakade leso bekuyo lokho ku sibonakaliso sikaMesiya ngabe kunjalo na imisebenzi ngiyenzayo mina nani niyakuyenza nginani ngikini kuze kube sekupheleni kwezwe ngabe kunjalo mfowethu Hicks na ndiyabo siyazi uMesiya uyeza futhi uyositshela lezi zinto kodwa wena ngubani na ndiyabo ufanele ube ngumprofeti wathi nginguye okhuluma kuwe futhi phezu kwalokho wagijimela emzini futhi watshela amadoda wathi wozani nibone umuntu ongitshele engikwenzile akuyena yini lona impela uMesiya na ibhayibheli lathi abantu baseSamariya lapho bamkholwa uJesu ngenxa yobufakazi bowesifazane ngabe kunjalo na manje wenza lezo zibonakaliso phambi kweJuda naphambi komSamariya ngoba ngani na babebheke uMesiya ngabe kunjalo na awutholi nolulodwa udaba phambi kowezizwe qhabo lokho niyabo babekade befundiswe izinkulungwane zeminyaka ukuthi kwakuza uMesiya ngakho wenza kunezinhlanga ezintathu kuphela zabantu lowo nguHamu uShemu nabantu bakaJafete uPetro enezithi lelo ngosuku lwePentecoste wakuvu wavula kumaJuda uFilipho wehla futhi washumela kumaSamaria wawabhaphathiza egameni likaJesu Kristu wabeka izandla phezu kwabo umoya ongcwele ufikanga uPetro wayenezithithilelo wehla wayesebeka izandla phezu kwabo bemukela umoya ongcwele phezulu indlu kaKoniliyo uPetro wenyukela lapho nezithithilelo wakuvula kukuphi na amaJuda amaSamaria nabezizwe futhi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeka evangeli laqhubeka khona ke lavulelwa bonke abantu uhamushemu nabantu bakathi yafethe manje okwamadodana amathathu kaNowa azala sonke isintu uma silikholwa ibhayibheli lethu konke okunye kwakho kwabhujiswa asikho emuva lapho kulelozwe lezinkawu thena noma labo bantu bezinkawu sikholwa ukuthi sizidalwe zingabantu sivela kuNkulunkulu senziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu mabakholwe abakufunayo ilokhu esikukholwayo siyakholwa ukuthi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu eyenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu hayi ukuphanga kuNkulunkulu wayelinganana noNkulunkulu futhi uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye wayenguNkulunkulu wayebukeka njengoNkulunkulu wenza njengoNkulunkulu washumayela njengoNkulunkulu wavuka kwabafileyo njengoNkulunkulu unguNkulunkulu impela khona ke siyamqaphela ngenkathi efika futhi wathi ngizoba nani ngibekini imisebenzi engiyenza mina nani niyakuyenza manje wethembise kupheleni kwenyaka wabezizwe ukuthi lezi sibonakaliso siyobonakala manje ngabe sibheke uMesiya na kunjalo sibheke inkosi uJesu ezayo uMesiya awu manje ke wethembise ukuthi uyobonakala manje uma abonakala kubonga leyo ndlela lezo zizukulwane ezimbili zabantu futhi usivumela nje isidlule sayenzeni ezenkolo khona ke yena lowo akusiyo inkosi yethu uJesu oqhabo qhabo niyabo uzofanele enzeke kithi njengoba enza kubo wenzani na njengoba ethembisa ngezinsuku zikaNowa ngiqonde ukuthi ngezinsuku zikaLodi uyoba njalo namanje ngakho ufike kubantu bakhe abakhethiweyo abazokukholwa futhi ezikhombisa yena uqobo ukuthi usengumesiya ovukile amen lelo ivangeli mfowethu akukho umuntu ongabeka umunwe kulokho manje into yakho ingukuthi ngabe uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe na ngiyakukholwa bangagigile banamakhadi omkhuleko na kubukeka sengathi amashumi amane noma amashumi amahlanu kulungile lokuqala ubani onalo na ikhadi lomkhuleko lokuqala phakamisa isandla sakho luthini uhlamvu na mhlawumbe ngine hey u-A wokuqala phakamisa isandla sakho noma ubani ono-A wokuqala nifanele nibe nephutha leyo ndawo sizoqala kwenye indawo-ke ngiyaxolisa kulungile elokuqala yehlela lapha ngqo nenekazi elesibili phakamisa isandla sakho kulungile nenekazi woza lapha elesithathu phakamisa isandla sakho elesithathu khona lapha nenekazi elesine elesihlanu khona lapha nenekazi woza lapha lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili 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 kulungile lesishiyagalolunye angilibonanga lesishiyagalolunye lesishiyagalolunye leshumi ngubani oneleshumi na
11 12 so they won't all rush at once 12
ishumi nanye ishumi nambili ngakho ngeke bonke bajahe ngesikhathi sisodwa ishumi nambili ishumi nantathu ishumi nantathu ikhadi lomkhuleko leshumi nantathu
would you raise your hand 14
ungaziphakamisa isandla sakho na ishumi nane kuhamba kancane kabi awu kulungile asimabame umzuzu bangaka bangenali ikhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho futhi uyagula na phakamisa isandla sakho manje awudingi ukuba ube nekhadi lomkhuleko nginicela ukuba nikholwe le ndaba engiyixoxe ngaye ukuthi iyiqiniso ngokukhona isifazane ebhayibhelini ake sethi yena wayenomopho siyayazi indaba wayengenalo ikhadi lomkhuleko ake sethi futhi kodwa wathi ngiyakholwa ukuthi lowo muntu uyiqiniso ngiyakholwa ukuthi leyo yindodana kaNkulunkulu uma ngingayithinta ngizosina bangaki oyaziyo indaba na futhi ngenkathi yemthinda kwenzekani na wasuka mhlawumbe wayesehlala phansi ngoba wayenelisekile enhlizweni yakhe uqobo ukuthi wayethinte uMesiya uyakukholwa lokho na manje lalelani ngiphikisiseni futhi ngilaleleni nebo wayethinte uMesiya noJesu waphenduka wathi ubani ongithintile na manje besalungisa labo bantu Ubani ongithintile na? No Petro amkhuza ethi awunkosi wonke umuntu uyakuthinta. Usheloni ukuthi ubani ngamanye amazwi yini kwenza usho into enjengaleyo na? Ngani abantu bazocabanga ukuthi kukhona kungalungile ngawe? Ngani usho into enjalo na? Wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla aphumile kimi. Kunjalo na? Awu uma lokho bekungenza indodana kaNkulunkulu izwe amandla iphuma kuyo bekungenzani kuwe nami isoni esisindiswe ngomusa na besingeke nakanye sikwenze ngaphandle uma ethe izinto engizenzayo nani niyakuzenza neziningi kunaleni yakuyenza ngiyazi King James ethi emikhulu kodwa yabukani ukuhumusha kwangempela eminingi akekho owayengenza okukhulu ngoba wenze konke okwakungenziwa nebo wavusa abafileyo futhi wamisa imvelo futhi wenza yonke into niyabo kulungile manje nalowo wesifazane omncane wathinta ingubo yakhe futhi wezwa amandla ephuma kuye futhi waqalaza phezu kwezejameli waze wathola lapho ayekhona futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile ngabe kunjalo na ngabe lokho ngabe lowo kwakunguJesu izolo na ngabe leyo bekuyingela akwenze ngayo izolo na awu uma esenguye namhlanje angeke akwenze ngokufanayo namhlanje na impela ubeyokwenza manje unguye izolo namuhla naphakade ngabe iqiniso lelo na uyakukholwa lokho uvukile kwabafileyo na bona ke ungakwenza kanjani awu futhi Branham ngingamthinta kanjani na manje uma ufuna ukumthinta kungcono ulalele ngikushoyo bukani ngizomthinta kanjani na
he is right now a high priest
unguye khona manje umpristo omkhulu amaHebheru isahluko sesithathu umpristo omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na manje umzimba wakhe obonakalayo uhlezi ebukhoneni bukaNkulunkulu esihlalweni sobukhosi bakhe ngabe kunjalo na umoya wakhe ulapha ebandleni ukuphila kwakhe uphila kithi futhi ungumvini singamagatsha umvini awutheli izithelo amagatsha athela izithelo umvini unika amagatsha amandla uJohane weshumi nanhlanu kunjalo na manje uma engumpristo omkhulu ofanayo futhi ubungafinyelela phezulu enkazimulweni futhi umthinte ngokukholwa kwakho ubeyokwenzani na uma engumpristo omkhulu ofanayo ubeyokwenza ngendlela efanayo ubeyokwenza into efanayo khona ke uzinikela kuye ngizozinikela kuye bese kuthi ke uma uthinte ingubo yakhe ngobuthakathaka ako athembisa iphephelini lakhe ukuthi uyokwenza ubone ukuthi uzophenduka futhi asebenzise iphimbo lami futhi asebenzise umzimba wakho asisebenzise ndawonye nina phandle lapho ezejamelini ongeke abese emgqeni womkhuleko sizothola onke lamakhadi omkhuleko masinyane kodwa asiqale ngo ukuqala manje kulungile manje kuqala nina bantu abakule womugqa womkhuleko bangake khona lapho ogulayo engingakwazi phakamisani izandla zenu nonke phandle lapho enaziyo ukuthi angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu wonke umuntu ezethamelini waziyo ukuthi ngiyazi abantu emgqeni omkhuleko ukuthi ngisihambi kini emgqeni omkhuleko phakamisani izandla zenu ukuthi anginazi phakamisani izandla zenu ngicabanga ukuthi kungamapercent ayikhulu sonke isikhathi Kulungile manje nasi sithombe esihle niyakhumbula ngekathi ngeqala ukufika eChicago ngalokho ngakho manje nasi isithombe esihle seBhayibheli nasi sithombe sikaJohane ongcwele esahluko sesine Nangu wesifazane ngingakaze ngimbone angazi lutho ngaye futhi angikaze ngimbone ngaphambilini empilweni yami uyisihambi kimi ngiyisihambi kuwe sibonana okokuqala manje uma lokhu noma ubani owake wabase Palestine futhi abone lapho Jesu ahlangana khona nalowo wesifazane kulowo mjombo na kungokubonakalayo ndawo zonke into ethile efanayo naleyo phandle umthombo omncane phandle lapho ayehlezi khona lapho wabona wesifazane manje nangu owesilisane wesifazane bemi lapha abakaze bahlangane ngaphambilini empilweni futhi siyezihambi futhi ngingalitshela lokho ngaphambi kokuba siqale akasuye owobuzwe bami ngempela akasikhulumi kahle isingisi lelo iqiniso nangomsamariya nomjuda
now I am not him But it's his spirit that's
manje angisuye kodwa ngumoya wakhe okimi bese kuthi ke uma enguye ezolona phakade futhi angigaze ngikubone angazi lutho ngawe ngosifazane nje okhuphukela lapha uma uNkulunkulu ezokwembula kimi okuthile okusempilweni yakho njengoba enza kulowo wesifazane lapho uyokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha uyokwazi bese kuthi ke njengento oyenzile into ethize uyizele lapha into ethize engalungile kuwe noma uma ngingakwazi angazi lutho ngawe ngoba wenza ube nesikhathi esinzima ukuthi nje ukungiqonda kodwa uma ngingazi lutho ngawe khona ke uma ezokwembula kuzofanele kufike ngomoya ndawo ndawo uyakukholwa lokho na.
Here we are both together.
Ngabeze jabeli zizokukholwa lokho na nakho lapha esikhona sobabili ndawonye manje ngabe uyaphila na manje ke ukuba ke ngi
if he was standing here
ukuba ubemi lapha nalesudu angipha yona manje uma lono sifazane ubengeza athi Nkosi uzongiphulukisa na niyazi ukuthi ubeyothi na sengivele ngikwenzile uhlengiwe uma into ihlengwa isitele sibambisa ngempahla ngeke yahlengwa okwesibili.
We got the receipt. They can't charge us a second time. We've got a receipt.
Sinayo receipt abakwazi ukusekhokhisa kwesibili. Sine receipt futhi sine receipt evela kuNkulunkulu. Amen. Inani selikhokhiwe, sidlengiwe, wena uphulukisiwe. Uma ngiza kulolo sifazane manje ubeyokwenzani emi lapha na manje ke uma esevele imphulukisile ngemivimbo yakhe saphulukisa thina kubeke inkathi edlule waphulukiswa bonke abefundisi bonke abafundi beBhayibheli bayakwazi lokho inkathi edlule manje uma efika lapha khona ke ubeyokwenzani na ubeyozikhombisa yena uqobo iphila futhi besizo kwazi kanjani ukuthi waye nguye na ngoba umoya wakhe ubuyongena kithi futhi wenze nje ngendlela efanayo owenza ngayo ngenkathi elapha emzimbeni wakhe ngabe kunjalo na ngiyisabizwane somuntu zoba nani ngibekini ngisebenzi ngiyenzayo mina niyakuyenza kuseyizikhashana nezwe icosmos inqubo yezwe inqubo yebandla kanjalo njalo angeke lisangibona nokho nina bandla niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani ngiyobakini ngisho nasekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nakho ngabe umlayezo wami uyiqiniso na uma unjalo khona ke uNkulunkulu uzoligcina izwi lakhe manje nenekazi ngibuke emzuzwana nje ngifuna ukukhuluma nawe ukuzila ukudla isizathu ngikulethe lapha ngokuba ukuze ngikwazi ukukwehlukanisa kubo bonke abantu ukuze ngikwazi ukukhuluma nawe wonke umuntu onomoya uJesu uthathe wakhipha bonke abantu endlini ngenkathi ephulukisa indodakazi kaJairo wathatha indoda eyisithulu noma impuputhe futhi wayiholela ngaphandle komuzi wakhele sixukwini ukuze akwazi ayisuse ukuze akhulume nayo ingaleso sizathu ngikulethe lapha kukhona ugcobo lukamoya nalowo wesifazane angathi angangiqondi kodwa uma ungangiqonda manje ngibaqothe kimi manje nje kukhona okwenzekile kuwe umuzwa umnandi ngempela uzolile ufike phezu kwakho manje nje uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ngibuka ngqoko lokho kukhanya enikubuka esithombeni okungukuthi uJesu Kristu uyilokho kukhanya ngenkathi lapha kuqala waye kuNkulunkulu uyise ekukhanyeni abantwana bakwa-Israyeli bakulandela ihlane wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka uSawulu wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseko nokukhanya kwamshaya kwamlahla phansi lokho kukhanya okufanayo Sawulu Sawulu ungihluphelani na wathi ngubani wena na wathi nginguJesu nebo manje lokho yilokho kukhanya okufanayo manje uma uNkulunkulu ezongichazela ukuthi le yiba ngufakazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha ulapha ukuba ngikukhulekele wena ngesimo sokwethuka ohlushwa yiso kwethuka uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje ukuze abantu babone manje kukhona ezinye izinto unenkathazo yenyongo ukuhlaselwa yenyongo futhi njengoba usho lokho khona lapho nje umfowethu Hicks emeduzane sizobona uma ku nje ukuthi ngabe bekuqinisile noma cha ake sibhekisise umzuzu nje siqhubeke yebo ulapha ngomunye umuntu umntwana wakho ogulayo omshiye ekhaya ngaphandle kwalokho unodade onomntwana ogulayo omele uma lokho kuyiqiniso vayizelisa isandla sakho ukwemukela lokho kucelile ukukholwa kwakho kukusindisile hamba uye ekhaya futhi uzokuthola kunjalo uNkulunkulu akubusise. konke kuzolunga manje kuzoba konke uNkulunkulu akubonise manje hamba ukholwa yonke into izoba kahle nje
uyakukholwa
lokho na ngabe uyaphila na manje niyaza ngimazi lowo wesifazane ngingakwenza kanjani angazi ngisho nokuthi ngitheni into kuphela engiyo iyazi ngokubhekisisa leso siqopha mazwi lapho sibuye siqopha
The Bible said, if they
say in the name of the Lord, Amen. Manje nasi esingesithombe somunye wesifazane lokhu kwenzeka kube ngowesifazane angimazi wesifazane angikaze ngimbone siyizihambe omunye komunye futhi siyizinhlanga ezimbili zabantu yena ngingum-Anglo-Saxon futhi yena ngowase-Ethiopia thina kodwa ngenkathi bekhuluma nowesifazane emthonjeni umsamariya ngenkathi wesifazane ongumsamariya ethi kwakukhona ukwehlukana wamazisa ngokusheshe impela ukuthi akukho mehluko phakathi kwemibala esasiyiyo unkulunkulu ngunkulunkulu wesintu amazwe esasiphila kuwo futhi sashintsha imibala yethu akuhlangene nalokho esiyikho umunye wakhuliswa ezweni elilodwa futhi nduka wabaphuzi nomunye wabamnyama nomunye wabansundu nomunye wabamhlophe futhi lokho akuhlangene ngalutho nakho sivela esihlahleni esisodwa uAdam noEva kunjalo isintu saphuma lapho uNkulunkulu wami unguNkulunkulu wenu umdali wami ungumdali wenu kodwa wena ungowesifazane ekhaladi mina obizwa ngumlungu khona ke sizizwe ezimbili ezehlukene zabantu kodwa sibi njengokuthi ngizama ukubenza babone ukuthize uJohane ongcwele sehloko sesine uJesu ehlangana nowesifazane wayengumsamariya manje uma uNkulunkulu ezomemezela kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inciku yakhe na ngifanele ngiqaphele lelo gama lisikhubekise kubantu abaningi ngakho siyakwazi futhi siyakukholwa abadingi ukwazi uhlishwa yizimila lezo zimila zisemgodweni wamathumbu uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani uzongikholwa na watshela uSimoni Petro ukuthi wayengubani washo ngabe kunjalo na manje ke nkosikazi Hall hamba uye ekhaya uJesu Kristu uyakusindisa amen manje nonke nina bantu abangamakhaladi kholwane enkosini khona manje niyabo uyinkosi uJesu onguye izolo namuhla naphakade uyamkholwa nahle niphane ngokuzithoba ngempela kulungile nakho lapha ngikholwa ukuthi omunye udade oyikhaladi waza ngaphambili siyezihambi komunye nomunye njengoba ngishile ninenkazini ngikholwa ukuthi kwakuyilo elidlulile nalokho konke niyazi lapho kungishiya embonweni mina angisangene kodwa ngiya kwelinye izwe ubone izinto ezenzeka kudala futhi kukhona okwenzekayo kwenye indawo khona-ke uyamangala ukuthi umi kuphi lapho ubuya yingaleso sizathu kungiqeda amandla nje ungawubona umphumela okuwuthathayo ngesuku ngiyolishiya izwe kodwa izwe alisoze lazi size sibonane lapho engidlula kukho ukuzama ukubazisa ukuthi inkosi yami ingeyangempela yavuka kwabafileyo ayifile iyaphila futhi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke uNkulunkulu ezongembulela ukuthi iyini inkathazo yakho ukuze ngingadingi ukungena kukuningi ukuthi nje inkathazo yakho iyini uyangikholwa ukuthi ngiyincebo yakhe na uyayikholwa ukuthi indaba yami iyiqiniso na kulungile bathi ufanele uhlinzwe kungokwesimila isimila sisesiswini kunjalo ubeke isandla sakho esiswini sakho umunye kuqaphelile lokho ngikuzwile kuvela phandle lapho ngaphambi kokuba ngikusho manje uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi ungubani igama lakho-ke uzongikholwa ukuthi ngikuprofethi wakhe nenceku yakhe na nkosikazi Cole ubuyele ekhaya uphile uNkulunkulu akubusise tete wethu iba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi ikholwa ngenhliziyo yakho yonke sawubona manje nangu umAnglo-Saxon nomAnglo-Saxon siyizihambi omunye komunye ngikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uma uNkulunkulu ezokwembula
Just a moment, something in the audience, somebody struck faith.
Manje umzuzwana nje into ethize ezethamelini omunye washaya ukukholwa Uzifazane hlezi khona lapho nekhanda lakhe likhotheme ekulega efake isigqoko esincane esiluhlaza ehlezi khona lapha phansi phambi kwami uzifazane ongathi usekhulile ehlezi lapho ekhuleka enesifo samathambo. Kulungile tete wethu, phakamisa isandla sakho nje uqalazile futhi waqalaza abheka ngapho. Kulungile, isifo sakho samathambo sikushile, odingi kuba uze hlala khona lapho khona, qhubeka uye ekhaya, uJesu Kristu yakusindisa. Ngifuna ukunibuza ukuthi izeni nabantu uthi into ebani na akakaza ngithinte ngicele ngamafiti angamashumi amathathu kuye.
But she touched that high priest.
Kodwa uthinte lo mpristi omkhulu, uyakholwa na? Manje usifazane wathintwa ukuthi uthinte uNkulunkulu noNkulunkulu wamthinta. Ngabe sizihambi komunye nomunye, vayizelisa isandla sakho nenekazi kunjalo angikwazi.
Those things were true what was said, is that right? All right, you have your request. You touched Jesus Christ.
Lezo zinto beziyiqiniso okushiwo. Ngabe kunjalo na, kulungile, unaso isicelo sakho uthinte uJesu Kristu.
You're not here for yourself.
Awukho lapha ngesingawe, ulapha ngomunye umuntu, omunye uyaphuphutheka, baphuphuthekile umuntu oyimpuphuthe, kunjalo abekho lapha. Kuphakathi kokuthi kade beseCalifornia noma eCalifornia, baseCalifornia ngowesifazane, uyakholwa na? Khona ke hamba futhi njengoba ukholwa, kuyoba njalo. Ungangabazi, uNkulunkulu akubusise, yiba nokukholwa ungangabazi. Uyakholwa phandle lapho kanye nonke na, kholwa nje manje ngayo yonke inhliziyo yakho.
How do you do, lady?
Sawubona nenekazi, kulungile, kungumehluko ngempela, mhlawumbe onyakeni wethu, mhlawumbe, kodwa ngokwazi kwami enhlizweni yami lesi sikhathi sami sokuqala kuba nawe ngimi ngakuwe. Ngikwazi ngakho uNkulunkulu uyakwazi uma uNkulunkulu ezokwembula kimi okuthize ngawe lokho okuthize njengokuthi kusenhliziyweni yakho into oyifunayo noma okunye futhi uzokwazi ukuthi kuyiqinise noma cha ungumahluleli walokho. Awu uma azi ukuthi bekuyini impela ungalithatha izwi lakhe libe uma engakutshela obekuyikho uyazi ukuthi okuyizoba khona kuzoba iqiniso kulungile kwangathi angasipha khona.
As somewhere the angel of the Lord left the platform, the Spirit of God went in.
Manje ndawo ingelosi yenkosi isukile emsamo umoya kaNkulunkulu uhamba nako leyo ndoda eyikhalade ehleze emuva lapho ekhoneni khuleka.
You suffer with scientists. If that's right, raise up your hand. All right?
Ujojwa amankanga uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile uthinte into ethize mfowethu awukazi ungithinte ungikwazi uthinte umpristi omkhulu uyamkholwa na khona ke sekuphelile kholwa kuye ngiyakucela ukuba ukholwe kuye angikaze ngiyibone leyo ndoda empilweni yami uma ngazi ngakho ngaphandle kokuthi kusesitaladini noma ngidlula ndawo noma ngehla ngenyuka kuleli bandla angiyazi ndoda uma uyizihambi kimi mnumzane phakamisa isandla sakho ukuze abantu bezokubona ukuthi wena nami siyizihambi nakho lapho khona nebo. Manje ngitshele ngifuna ukunibuza ithinteni indoda na uJesu Kristu umpristi wethu omkhulu khona-ke umlayezo wami ngaye uyiqiniso uyaphila. Khona-ke thatha izwi lami balekelani lamakhazi ezidumbu futhi nize kuKristu ophilayo. Thatha igama lakho umalise encwadini ethize ibandla khohlwa yilo ufake igama lakho encwadini yasezulwini ngesihlakalo esisha sokumemukela nokuzalwa kokusha. Sikuphi na sikhathi sini na kulungile ningangivumeli ngihlale isikhathi eside kakhulu. Manje ngikholwa ukuthi lona ngowesifazane uxolo nenekazi ngifanele nje ngilandele lokho lapho kuya khona yilokho kuphela engaziyo ukukwenza.
Yes. You're in a serious condition.
Asibuke enkosini sibone ukuthi yini yebo usesimweni sibucayi unesimila futhi ukhathazekile ngazo.
You think if God can tell me where that growth is.
Ucabanga ukuthi uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi sikuphi leso simila kungakusiza ukukholwa kwakho na bekuyo kusiza na kusebeleni kusebeleni langa kwesokudla lelo iqiniso kunjalo na awume kancane.
Yes. You got somebody on your heart.
Yebo unomuntu othize enhlizweni yakho futhi ngumuntu okade ngumKristu.
You are the mother.
Wena ungumama wentombazane ngumlotha wezidakamizwa eyaphulukiswa ekuthatheni izidakamizwa emhlanganweni wami. Igama layo nguHelena yayingumdansi noma into ethile engena leyo ntombazane iya ngokuba buthaka iyasuka kuNkulunkulu futhi esenhliziyweni yakho ukuyikhulekela. Lowo ngisho kanje Nkosi iqiniso lelo kulungile uwoza lapha egameni likaJesu Kristu buyisa lowo mntwana phulukisa lo mama ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Ungangabazi yiba kahle. Uma ukholwa konke kungenzeka, uyakholwa na bangaki okukhumbulayo lokho ekuqaleni lapho ngangifanele ngithathe isandla somuntu futhi ngisibeke kwesami. Buyozibona lezo zinto zenzeka. Bangaki okukhumbulayo lokho na bangaki okukhumbulayo ukuthi ngangitshela ukuthi iNkosi yangitshela ukuthi uyofezeka uma ngizozithoba futhi ngibe qotho ukuthi ngiyoba kuyokwembula izifihlo zezinhliziyo. Uma bengasekholwa ngaleso sibonakaliso sokuqala njengoba benza kwesika Mose isibonakaliso sesibili siyobakhona na bangaki okukhumbulayo lokho na wena othe ngabe uNkulunkulu yasisusa isiphiwo na qha bo mnumzane.
I don't know you, you're a stranger to me. Lay your hand on mine.
Woza lapha mnumzane angikwazi uyisihambi kimi beka isandla sakho kwesami. Yebo mnumzane ngikubela lapha inkathazo yesizwe kunjalo ake ngikukhombisa ukuthize. Buka lapha thatha lesi esinye isandla sakho beka lesi sandla kwesami akukho mehluko ukhona na qaphelani lesi bona lapha akukho mehluko manje ngibeka isandla sami akukho mehluko ukhona na manje bengitsisa lapho ubeka lesi sandla nakho kufika umehluko okuvuvuka namachashaza abancane abomvu egijima banqamula kulo noma ngiqonde amachashaza amancane amhlophe egijima banqamula bukani ukuthi isandla sami saphenduka kanjani yabo lokho kufana ne yabo ukuyikho ukugcotshwa ingane eso sizathi ukuba kwa izandla phezulu kwabagulayo phansi kokugcobo nebo ukubeka izandla phezulu kwabagulayo ocotshiwe. Ukuthi mina wenza lezi zinto angizazi angibaze abantu angikwazi kodwa nebo kukhona okukuwe okungakubulala nebo futhi lewo ngudeveli umoya into ethize ephilayo idla impilo ezama ukuthatha impilo yakho ingaleso sizathi ukudlikiza kuphendula. Manje bekusasa nje ngakho qinisekani ukubheka manje bukani lapha akusiyo indlela enginyakazisa ngayo isandla sami ngoba lezo zinto ezimhlophe bukani uyazibona isandla sami lapha na uyabo manje buka ngizothatha lesi sandla sakho niyabo ngithatha isandla sakho sokunxele manje akukwenzi lapho manje bekelesi lapha manje nakho nebo manje ungumuntu impela nje kulesi sandla njengoba unjalo kulesi sandla ngabe kunjalo na kodwa nebo kuyini na isandla sakho sokunene kimi ukuthi uyangikholwa. Isandla sami sokunxele kuwe enhlizweni yami ukuthi ngiyakuthanda. Isandla sami sokunene kuNkulunkulu ukuthi ungowami, ungumholi wami, umsindisi wami. Manje woza lapha mzizwana nje ngifuna ubhekisise ake ngibeke isandla sami lapha ukuze ubone manje uma kuhamba manje ngomoya kaNkulunkulu ngikholwa ukuthi ngingakwenza kuhambe kodwa angikwazi ukukuvimba. Kodwa uma ungakubona kuhamba khona ke lokho kuzokusiza ngeke yini khona ukuyabo mnumzane manje bhekisisa manje ukuze uqiniseke manje beke lesi sandla lapha lowo engisibeke kuye isandla sami uyabo manje lesi esinye isandla lapha uyabo ngakho wena nakho ke manje ngifuna nigcine amehlo enevulekile ngifuna nikubhekisise ngifuna izethameli sikhothamise ikhanda lenu umzuzu nje. Baba uthe sezulwini hayi ukukhombisa kodwa sisezinso kwini zokugcina sisemahoreni okugcina usuku ilanga liyashona izibani zakusehlwa ziyakhanya umprofeti wathi uya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Wathi kuyoba khona usuku olungayi kubizwa ngemini noma ubusuku yilokho esibe nakho izinhlangano nje yamahlelo kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya. Ukukhanya kuphuma empumalanga futhi kushone entshonalanga impucuko ihambe nelanga ukukhanya kwagquma empumalanga kubantu basempumalanga indodana kaNkulunkulu futhi manje ilanga lishone entshonalanga nempucuko isihambe yaze yayofika entshonalanga okulandelayo impumalanga izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya. indoda ibhekisisa isandla sami manje iyabona ukuthi kusalokhu kungqangqazela esandleni sami iyagula baba ngikhulekela umusa ngikhulekela ukuthi uzokwenza ukuba kusuke kuyo ngokristu inkosi yethu manje kunenkani ngaphambi kokuba ngivule amehlo ami akukashintshi ngokufanayo nje ngabe kunjalo mnumzane na into efanayo nje manje umzuzu nje wonke umuntu ukholwa manje kose ngilitshelile leli qembu elincane labantu lapha kulobu busuku ukuthi uvukile kwabafileyo futhi wathi ngegama lami bayakukhipha odeveli leyo ndoda iyazi ukuthi udeveli ungumhluphi negama elithi udeveli litsho umhluphi ngakho ubhekisisa isandla sami ubona ukusabela kwakho emehleni ayo uqobo iyakubhekisisa iyabhekisisa ukubona ukuthi kwenzekani siza nkosi wena unikeze isithembiso ngiyakukholwa sathane egameni likajesu kristu uphuma endodeni manje ngaphambi kokuba nginyakazise isandla sami noma wenze noma yini akusekho na manje vula amehlo akho angizange ngibuke isandla sami ya nakho manje buka lapha mnumzane thatha lesi sandla lapha uyabona ukuthi sibukeka kanjani na thatha lesi sandla lapha uyasibona ukuthi sibukeka kanjani na manje kukhona okwenzekile akwenzekanga na sekuhambile usukhululekile hamba uJesu Kristu ukuphulukisile kholwa ngakho konke kulungile uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na yeba nokukholwa nje kuNkulunkulu ungangabazi wozani makuze umuntu olandelayo manje ungangabazi yeba nokukholwa kuNkulunkulu ngisakuzwa lokho emuva lapho ukuthi manje bukani ngizophendula ekhanda lami bhekisisani lapha woza lapha nenekazi ethinta isandla sami nje uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ngibuka ngapha yini ikathazo yakho uyangikholwa ukuthi ngencebo yakhe na uzokwenza leli nenekazi na kulungile uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa inkathazo yenhliziyo yakho futhi akusindise na uyakukholwa na uyokwenza inkathazo yenhliziyo akusindise na uyakwemukela na phakamisa isandla sakho kulungile hamba ngendlela yakho uphulukizwe futhi makabongwe uNkulunkulu kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile mnumzane manje nenekazi uma uzokholwa ukuthi awusoze wakhutshazwa yileso sifo sabathambo uzokusindisa uyakukholwa lokho nakhubeka nje uhamba futhi uthi ngiyabonga Nkosi hamba ukholwe kulungile woza manje nenekazi manje ungowesifazane semusha yini inkathazo yakho ukwethuka awukwazi nje ukuthola indawo yokuqala ngabe kunjalo na konke bayakutshela hlakanipha futhi konke kusengqondweni yakho kodwa akunjalo kukhona into ethile ekwenza wesabe uyabo kunjalo futhi wesabile lena indawana yakho uma kowesifazane sathane ngikuphosele inselelo egameni likajesu kristu ukuba ushiye lona wesifazane manje uziqalile qhubeka nje uhambe sindiswa egameni likajesu kristu woza manje lona wesifazane uphulukiswe ngenkathi ehlezi esihlalweni ngento efanayo ngakho-ke ungavele nje uqhubeke okwakho yisikhathi qhubeke nje uhamba uJesu Kristu uyakusindisa uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na umzuzwana nje lelo linekazi elithi ukondleka lihlezi lapho lingibuka linequbu eliyisibhono uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na kulungile ungaba nakho okucelayo angilazi inenekazi angikaze ngilibone empilweni yami kodwa belikhuleka lokhu emizuzwanini imbalwa nje edlule lokho kukhanya bekuphezu kwalo belikhulekela uNkulunkulu ukuba alibize kulobu busuku uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho emuva naphambili inenekazi kanje niyabo ukuze bezobona kulungile nakho lapho khona uma uzokholwa kuzosuka kuwe yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu ungangabazi amen indodela ndelayo kabongo wesifazane eceleni kwakhe ehlezi lapho enalezo zinhlungu zekhanda uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na phakamisani izandla zenu uma ufuna yamukela ukuphulukiswa kwakho yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi ukuba ke bengikutshelile ubusuvele ukuphulukisiwe ubuzongikholwa na yiba ulokhu uhamba nje uJesu Kristu uyakusindisa awuboni ukuthi unguNkulunkulu na nakho kuhlezi wesifazane oyikaladi owesifazane wesibili ehlezi lapho esihlalweni ehlezi khona lapho engibuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasisusa leso simo sokuphelelwa yigazi kuwe futhi yakusindisa na khona-ke ungaba nakho okucelayo hamba futhi ukholwe ehe yiba nokukholwa Ukuba ke ngithe uJesu Kristu uyakusendisa ubungangekholwa na kulungile hamba futhi usinde. Ukuba ke ngikutshela ukuthi inkathazo yakho yeqolo iphulukisiwe ngenkathi usahlezi lapho uyangikholwa na khona ke qhubeka nje uhamba uthi ngiyabonga Nkosi. Ukuba ke ngikutshelile uhlezi phansi lapho nenekazi ekholwa ngayo yonke inhliziyo yakho leyo nkathazo yekhanda elifakele so sigqoko esimnyama lelo nenekazi elikhaladi elihlezi khona lapho ngokulandelayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu bengakuphulukisi. Kuseloko kutya kusindise inkathazo yekhanda na uyakukholwa na uyakwemukela na phakamisa isandla sakho uma ukwenza kulungile ungaba nakho okucelayo bangakikini phandle lapho abakholwa enkosini uJesu Kristu abakholwa ukuthi unguJesu ovukileyo na bangaka waziyo ukuthi lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo phakamisani izandla zenu bangaka amakholwa alapha na phakamisani izandla zenu bangaka waziyo ukuthi uyaphila na khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ngizonikhulekela nonke ningaphulukiswa yena ugcine izwi lakhe lapha uyaligcine izwi lakhe lapho niyakukholwa na bekani izenda zenu phezu komunye nomunye-ke futhi nikhulekelane baba wethu yasezulwini sinikela lezi zethambeli kuwe njengabantu abakholwayo uKristu ovukileyo ngalo kwethunzi lokungabaza awufile kodwa ophila kuze kube phakade umnqobo omkhulu bafikile babonile manje kwangathi bangahamba batshela abanye ukuthi akafile akekho ethuneni noma inhlangano kodwa uyaphila ezinhliziyweni zabantu bakhe sibe khona ngegama likaJesu Kristu. Mfowethu Hicks, thatha le microphone.